God's chosen place of worship, 20 February 1965, Jeffersonville, Indiana, USA. Indawo kaThixo enyuliweyo yokunqula. Lo myalezo kamzwana William Branham washunyela ngomhlamashumabini kuFebruary 1965 at Jeffersonville, Indiana, eMelika.
Let us remain standing for a moment as we bow our heads for prayer.
Masime njalo kumzuzwana njengokuba sithoba intloko zethu emthandazweni.
Now with our heads bowed and I trust our hearts are bowed too.
Ngoke intloko zethu zithotyiwe kwaye ndiyathemba nenhliziyo zethu zithotyiwe nazo.
I wonder how many in here tonight would like to be remembered in prayer as something special.
Ingaba bangapi apha ngokuhlanja bayakuthanda ukukhunjulwa emthandazweni kwinto ethile yesikhawu.
Would you just raise your hand and say, God, give to me tonight that what I'm seeking for?
Ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi Thixo ndiphe ngokuhlanje oko ndikuzungulayo.
The Lord bless you.
Nkosi ikusikelele.
Our Heavenly Father, as we now humbly approach this great throne of grace.
Bawethu asezulwini njengokuba sasondela kwithrone enkulu yobabalo ngokuthobeka.
By faith we move into the beyonds where God and the angels and the cherubims and all the heavenly host is assembled together.
Ngokholo siyemka siyongena kwingaphesheya apho uThixo nengelosi nekherubi na wonke umkhosi wasemazulwini uhlanganisene khona.
For he said there cannot be even a sparrow fall to the ground without the heavenly Father knowing it.
Kuba wathi akunakubakho nongqatyana lo uwa emhlabeni uba wasezulwini engazi.
How much more does he know here when hundreds of people have their heads bowed and calling upon thee for special request?
Kuya kubeka phi ke ukwazi kwakhe apha xa amakhulu abantu ethoba intloko zawo ebiza kuwe ngenxa yezicelo ezikhethekileyo.
Father, look down upon the needy world tonight, for we are needy people.
Bawo khangela phantsi kwihlabathi eliswelweyo ngokuhlanje kuba singabantu abanentswelo.
I pray, God, that because that we have assembled here and expressing to thee our faith in a living God who does answer prayer.
Kwaye ndiyathandaza Thixo ukuba ngenxa yokuba sihlanganisene apha sibonakalisa kuwe ukholo lwethu kuThixo ophilileyo lowo uphendulayo umthandazo.
We have come out from among the world of the uncircumcised of the heart and ears.
Siphumile kwihlabathi elingalukanga inhliziyo neendlebe.
Come out to live a separate life and to live in confessing our faith in thee.
Siphumile ukuze siphile ubomi wokuzahlula nokuze siphile saye siluvuma ukholo lwethu kuwe.
Tonight we've raised our hands and saying we're needy.
Ngokuhlanje ke siphakamise izandla zethu ekuthini siswele.
Dear God, answer every one of their requests.
Thixo othandekayo uphendula izicelo zethu ngazinye.
And then Father, we pray that you have visited us tonight in the word.
Ukuze ke bawo sithandaze kuba usindwendwele ngokuhlanje elizwini.
We come here for correction, for understanding.
Size apha ukuza kulungiswa, ukuza kuqonda.
That we might know just how to live in this present day.
Ukuze sibe nako kwazi kuba sinokuphila njani na kulo mhla sikuwo.
What to look forward to. What to do?
Intoni esinokuyilindela, intoni esinokuyenza?
For we know the coming of the Lord is drawing nigh according to all the signs that the prophets foretold.
Kuba siyazi kuba ukuza kwenkosi kusondele ngokwayo yonke imiqondiso abathi abaprofeti bayixela kwangaphambili.
We're nearing the time, Lord, when complete deliverance will be given to your children.
Sisondela kwixesha nkosi apho ukuhlangulwa kuphelelayo kuya kunikezelwa kubantwana bakho.
God, let us everyone be there, Father.
Thixo masithi sonke ngabanye sibe lapho bawo.
May there not be one missing.
Kwanga kunabakho namnye ophosakalayo.
That's our purpose of being here, Lord.
Sisizathu sethu sokuba lapha esonkosi.
We love you and we're trying to prepare for that hour.
Siyakuthanda kwaye sizama ukulungiselela lo yure.
Speak to us, we ask again tonight, and heal the sick.
Thetha nathi siyacela kwakhona ngokuhlanje uphilise abagulayo.
All the sick and the afflicted that's in the building, we pray that you will heal them, Lord.
Bonke abagulayo nababandezelekileyo abakwesakhiwo siyathandaza ukuba ubaphilise Nkosi.
And especially them with spiritual needs.
Nangakumbi abanentswelo zasemoyeni.
We pray that you'll save every lost soul.
Sithandazela ukuba usindise wonke umphefumulo olahlekileyo.
Fill every believer with the Holy Spirit.
Zalisa lonke ikholwa ngomoya oyingcwele.
And renew the strength and power in your believing children.
Uze uhlazi amandla negunya kubantwana bakho abakholwayo.
Grant these things, Father. We ask much because you told us to ask abundance.
Sipe ezinto bawo, sicela okuninzi ngenxa yokuba wasixelela ukuba sicele, celani ngokukhulu.
As for great things, many of them, that our joys might be made full.
Celani izinto ezinkulu, sibe ninzi ukuze uvuyo lwethu libe nokwenziwa luzaliseke.
And we ask them in Jesus Christ's name. Amen.
Kwaye sicela ngegama lika Jesu Kristu. Amen.
Be seated.
Ningahlala phansi.
I certainly deem this a grand privilege tonight to be back here at the platform again here in this high school.
Dilithabatha nje ngelungelo elibalekileyo ngenene ngokuhlanje elokuba lapha kwakhona iqongeni kwesi sikolo siphakamileyo.
To face these fine people that's gathered out to hear the gospel.
Ndijongane nawo abantu balungileyo bahlanganiselene ukuva ivangeli.
I ask God's mercy to help me to tell you the truth as far as I know the truth.
Ndicela inceba kaThixo ukuba indenze ukuze ndixelele inyaniso kangangoko ndiyaziyo inyaniso.
He still can close the mouth of a man as same as he could the mouth of a lion.
Usenako ukuvala umlomo womuntu njengokuba wayenako ukuvala umlomo wengonyama.
And if I had ever tried to say anything that was wrong and contrary to his will.
Kwaye ukuba ndikazama ukuthetha nantoni na echaseneyo nentando yakhe.
My sincere prayer is that he close my mouth that I won't say it.
Umthandazo wami onyanisekileyo ukuba uvale umlomo wami ukuze ndingayithethi.
Or truly I want to be in heaven myself.
Kuba ngenene ndifuna kuba sezulwini okwam.
And I'd never be there, and besides all that I'd be a false leader, somebody who had done something falsely.
Kwaye andinakuba lapho kwaye ngaphandle koko ndiya kuba ndiyinkokeli yobuxoki, umuntu owenza into ethile ngobuxoki.
If I do it, it's because I don't know no different.
Ukuba ndenze oko kungenxa yokuba ndingawazi umahluko.
The Lord bless you.
Inkosi insikelele.
Now tomorrow morning, if it be the will of God, I aim to speak on that subject, marriage and divorce.
Ngoku kusasa ngomso kuba ibe intando kaThixo ndiza kuthetha la ngongomayo yomtshato noqhawulo mtshato.
And we trust that you'll come and bring your pencils and papers.
Kwaye siyathemba ukuba niyakuza niphethe insiba zenu namaphepha.
We won't take too long, but I just like the
Asizi kuthabatha xesha lide kodwa ningathanda nje.
That was my purpose of being back here first in Indiana. And I promised you that.
Ya injongo yami yokubuyela apha kuqala leyo eIndiana enda nithembise yona.
And I'll try tomorrow morning. If I don't get it tomorrow morning, I will tomorrow night.
Kwaye ndiyakuzama kusasa ngomso. Ukuba ndifumananga kusasa ngomso kuya kuba ngomso ngokuhlwa.
But I'm going to try tomorrow morning if the Lord willing to speak on the subject.
Kodwa ke ndiyakuzama kusasa ngomso kuba inkosi ithandile ukuthetha ngalo ngongoma.
The two schools of thought and may God help us to know what is truth.
Kendlela izimbini zengcinga. Kwanga ke uThixo ngasinceda ukuze sazi kuba into na enyaniso.
Just to know what's true so we can walk in truth and in light.
Ukwazi nje kuba into na enyaniso ukuze sibe nokuhamba enyanisweni nasekukhanyeni.
You know, used to have an old colored friend.
Tina uyazi sasikade sinomzalwana omdala onsundu.
He said to me, he said, Brother Billy, he said, I don't want any trouble at the river.
Wathi kum wathi mzalwana uBilly wathi andifuni kuba nankathazo konke emlanjeni.
He said I want to have my ticket in my hand.
Wathi ndifuna kuba nalo itikiti lam ndiliphathe esandleni.
And when the whistle blows, I don't want any trouble there.
Ukuze kuthi kwakukhala ikhwelo andifuni kathazo apho.
Asked the Lord a long time ago, if there's anything wrong, let me set it up right now.
Ndayicela inkosi kudala kakhulu ukuba kukho into engundonakele mandiyilungise khona ngoku.
Because it'll be dark and stormy on that morning when the ship pulls out for the other side.
Wathi ngokuba kuya kuba mnyama kuvuthuze ngalontsasa mzukwana inqana wayiya kuba isimka isiye kwelinye icala.
That I don't want any interference. I want to take care of all of it now.
Wathi andifuni ukukhathazwa ke ndifuna kuyilungiselela yonke lonto ngoku.
That's what we're here for. Amen. Try to take care of all the interferences so that we can walk aboard on that hour.
Ilonto ke esele yona apha ukuzama kulungisa zonke izinto ezihluphayo ukuze sibe nokuhamba singene ngalo yuri.
Now I won't speak to you very long tonight because we got two services tomorrow.
Ngoku andizukuthetha nani thubalide ngokuhlanje ngenxa yokuba sinenkonzo ezimbini ngomso.
Then I take right off somewhere else to another more services.
Ukuze emva koko ndihambe ndimke ndiye kwenye indawo kwinkonzo ezezinye.
But now in the book of Deuteronomy, I wish to read from the 16th chapter, the first three verses of Deuteronomy 16, 1 to 3.
Kodwa ngoku encwadini yeDeuteronomy ndinqwenela ukufunda kusahluko seshumi nesithandathu imiqolo emithathu yokuqala yeDeuteronomy isahluko seshumi nesithandathu eyokuqala ukuya kweyesithathu.
Observe the month of Abib. and keep the Passover. The Lord thy God, in the fourth month of Abib, the Lord thy God brought thee forth out of Egypt by night.
Wakukhupha kuYehova uThixo wakho ngokuba wakukhupha ngenyanga yesine enguAbibi uYehova uThixo wakho eYiputa ebusuku.
Thou shalt therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy God of the flocks and of the herd.
Uze ubingelele iPasika kuYehova uThixo wakho impahla emfutshane nenkomo.
In the place which the Lord has chosen to place his name there.
Kuloo ndawo uYehova yakuyinyulela ukuba alibeke kuyo igama lakhe.
Now, my subject tonight is God's chosen place of worship.
Ngoku ingongoma yam ngokuhlwa nje ithi indawo enyulweyo kaThixo yokunqula.
If you notice, the month ABAD there means April.
Ukuba uyaqaphela inyanga ABHIBHI apho ithetha uApril.
The month of April is when they were brought out.
Inyanga kaApril yiyo abakhutshwa ngayo.
And now the strange thing is that we tonight as worshipers of God in this day that we live in.
Ngoke into engumangaliso yile yokuba thina ngokuhlwa nje njengabanquli bakaThixo kulomhla siphila kuwo.
And we find so many different ideas of people.
Kwaye sifumanisa ukuba zininzi imbono ezahlukileyo zabantu.
And as long as there's different ideas about things, there's got different questions.
Kwaye okoko nje kusekho imbono ezahlukileyo ngezinto kunyanzelekile kubekho imibuzo eyahlukeneyo.
There's got to be one true answer to every question that's asked.
Kunyanzelekile ukuba kubekho impendulo enye inyaniso kumbuzo ngamnye obuzwayo.
If I would ask the question, what is this? Well, it's a desk.
Ukuba ndiza kubuza umbuzo yintoni le kulungile bangathi yidesi.
What is it for? See?
Yeyo kwenzani yabona?
Now, there somebody might say it isn't a desk, it's a board.
Ngoku apho omnye umuntu usenokuthi asiyiyo idesika liplanga.
Well, it is a board, but yet it's a desk.
Kulungile, ililo iplanga kodwa idesika.
See, there's got to be a true answer to it.
Uyabona kufanele ukuba kubekho impendulo eyinene kuloo nto.
And if I ask a question about anything, there's got to be a true answer.
Kwaye ukuba ndingabuza umbuzo nangantoni na kunyanzelekile ukuba kubekho impendulo eyinyaniso.
There can be something close to it, but there's got to be a true, direct answer to every question.
Isenokuba into esondeleyo kuyo kodwa kufanele ibekho inyaniso impendulo engqalileyo kumbuzo ngamnye.
So therefore, every question that comes up in our lives, there's got to be a true, correct answer.
Ngoko ke wonke umbuzo ovelayo ebomini bethu kufanele ukuba kubekho impendulo eyinene echanekileyo.
And now, today we hear it said so many of our people in the world today.
Kwaye ngoku namhlanje siyeva siva besithi abaninzi babantu bethu ehlabathini namhlanje.
Has been a missionary and have taken several trips across the sea and around the world.
Njengokuba ndingumntu ohamba eseka amabandla ndikhe ndathabatha ihambo ezininzi zokuwela ulwandle nokujikeleza ehlabathini.
I've been in contact with many different religions.
Ndiye ndahlangana neendidi ezahlukeneyo zenkolo.
Such as Buddha and Mohammed and Sikhs and Jains and what more of the religions of the world.
EzinjengoBuddha noBuMohammed namaSikhs namaJain nezininzi ezezinye zenkolo zehlabathi.
And then here in our own United States and other foreign countries meet with all of our different churches.
Ukuze apha kule Melika yethu nakwamanye amazwe asemzini sihlangana na wonke amabandla ethu ahlukeneyo.
Such as our denominational churches.
Anje ngamabandla ethu obuhlelo.
Beginning with the early Roman Catholic and then to the Greek and so forth and the different rites.
Ukuqalela kubuKatolika baseRoma bakudala kuya kubuGreek njalo njalo nezithethe ezahlukeneyo.
And then down into all the denominational ages of 900 and something different Protestant denominations.
Konke ke ukuhla ukungena kwizonke izigaba zobuhlelo ezingamakhulu alithobane ento zamahlelo ahlukeneyo obuProtestant.
Now each one of them, of course you could see their idea and I cannot blame them.
Ngoku ngamnye kubo awunokuzibona imbono zabo kwaye andinakubaxheka.
Each one claims that they are the truth. They have the truth.
Ngamnye kubo ubanga ukuba uyinyaniso, banenyaniso.
Then The people that belongs to those churches should believe that.
Kwaye abantu abangabe zonkonzo bamelwe ukuyikholelwa lonto.
Because they have staked their destination, their eternal destination, upon the teaching of that church.
Ngobaba ubeke emngciphekweni babeke indawo azimisele ukufika kuyo, indawo azimisele ukufika kuyo ngona phakade phezulu kwemfundiso yelo bandla.
And they're so much different one from the other, so it makes 900 and something different questions.
Kwayeke bahlukene kakhulu omnye komnye idelonto iyokwenza amakhulu alithoba anento emibuzo yahlukeneyo.
Therefore, being 900 and something different questions, there's got to be one correct answer.
Ngoko ke xa kukho imibuzo engamakhulu alithoba anento kunyanzelekile ukuba kubekho impendulo ibenye echanekileyo.
And I would like for us tonight, being that we're trying to go to heaven and to meet our Lord Jesus, who we all love.
Kwaye ndingathanda ukuba thina ngokuhlwa njengokuba sizama ukuya ezulwini ukuya kuhlangana nenkosi yethu uYesu lowo simthanda sonke.
I would like to search in the scriptures to find that.
Ndingathanda ukuphengulula ezibhalweni ukuze ndibe nokuyifumana.
Now, if it is a Bible question, then it should have a Bible answer.
Ngoku kuba ungumbuzo weBhayibhile, ngoko ke kufanele ukuba ube nempendulo yeBhayibhile.
It should not be able to come from a group of men, from any certain fellowship.
Akufanelanga ukuba ibe nokuphuma kwiqela labantu, ibe nokuphuma nakubuphina ubudlelane.
Or from some educator, or from some denomination.
Mhlawumbi iphume kumhlohli othile okanye iphume kwihlelo elithile.
It should come straight from the scripture, where God's meeting place is of worship.
Ifanele kuba ivele ngqo esibhalweni apho ikhoyo indawo kaThixo yokunqula.
And surely, being God, there is a meeting place somewhere that he meets.
Kwaye ngokuqinisekileyo njengokuba enguThixo ikho indawo yokuhlangana kwindawo ethile apho ahlangana nathi khona.
Now we find out here that in Deuteronomy here, at the beginning, Moses reciting back the scripture.
Ngoku sifumanisa ukuba apha kwiDeuteronomy ekuqalekeni uMoses ucaphula isibhalo.
The things that he had told them, how he brought them out with a great strong arm out of Egypt and at first established them.
Izinto abaxelelayo ukuba wayebakhuphe ngengalo enkulu enamandla bephuma eYiputa waze ke wabamilisela okokuqala.
They were called the people of God until they come out of the Egypt.
Babebizwa ngokuba ngabantu bakaThixo bade baphuma eYiputa.
And then they were called the church of God.
Baza ke babizwa ngokuba libandla likaThixo.
Because the church is a congregating.
Ngenxa yokuba ibandla kukuhlangana.
The word of the church means called out ones. Those who have been called out.
Okanye ngeliphandle ibandla lithetha ababizweyo bakhutshwa, abo babizweyo bakhutshwa.
And they come out of Egypt in order to be the church.
Kwaye ke babephuma eYiputa khona ukuze babe libandla.
Now God told them before they established the temple, whatever they did.
Ngoku uThixo abaxelela xa bephambi kokuba bamilisele itempile nokuba intoni apha beyenza.
I will choose the place of my worship and I'll put my name in it.
Ndiya kuyinyula indawo yokunqulwa kwam kwaye ndiya kulibeka kuyo igama lam.
And that's the only place that God would ever meet anybody was by his own choosing.
Yiloo ndawo kuphela ke uThixo ayakuhlangana kuyo naye nabani na. Yayiyindawo enyulwe nguye.
He chose his place, and where he chose his place, he put his name.
Wayinyula indawo yakhe, kwaye apho wayinyula khona indawo yakhe, walibeka khona igama lakhe.
The second verse here tells us that.
Umqolo wesibini apha usixelela oku.
He would put his name in the place that he had chosen for people to worship him in.
Wayeza kulibeka igama lakhe endaweni athe wayinyulela abantu kuba bamnqule kuyo.
Now, the thing of it is, we want to find where that place is.
Ngoku inyeke into sifuna ukufumanisa ukuba iphina lo ndawo.
With 900 and something different ideas, being it we're bypassing all heathen religion and just speaking of Christian religion.
Xa kukho imbono ezingamakhulu alithoba anento ezahlukeneyo, xa ke siziyeka zonke iinkolo zabahedeni, sithetha njengenkolo yobuKristu.
Which have a feeling for the heathens, or I certainly wouldn't be going over there talking to them. But they're wrong.
Nto leyo ndinovelwano ngabahedeni. Kungenjalo, bendingenako nokuya phesheya phaya ndithethe nabo. Kodwa ke abakho nyanisweni.
Christianity is the only religion that's true. It's Christianity.
ubuKristu kuphela kwenkolo eyinyaniso ubuKristu.
I'm saying that not exactly because I am a Christian, because I believe that to be the truth.
Ndithetha loo nto hayi ngenxa nje yokuba ndingumKristu, kungenxa yokuba ndiyakholwa ukuba inyaniso.
It's the only religion that's right.
Kuphela kwenkolo eyiyo.
I've been to the grave where the white horse has changed every 4 hours.
Ndakhe ndaya engcwabeni apho kho ihashe limhlophe litshintshwa qho ngeeyure ezine.
Or Mohammed, a great priest and leader right after Christ.
Apo Muhammad, umpriest omkhulu nenkokeli eyayisemva koKristu kanye.
Was supposedly to be a prophet. And I don't doubt but what he was, right at the Maccabee brothers.
Ekwakubangwa into yokuba ingumprofeti kwaye andithandabuzi ukuba wayenguye kanye emva kwabazalwana bakwa Maccabee.
But when he died, he claimed that he had raised again and would conquer the whole world.
Kodwa ke bakuba wafa ebanga ukuba uya kuvuka kwakhona kwaye uya kuleyisa ihlabathi liphela.
Now about every 4 hours they change guards and they keep a white horse at his grave.
Ngoku malunga njalo ngeyures nebatshintsha abalindi kwaye bagcina ihashe limhlophe engcwabeni lakhe.
They have for 2,000 years expecting him to rise again and conquer the world.
Oko benza njalo iminyaka engamawaka amabini bemlindele ukuba uya kuvuka kwakhona aleyisa ihlabathi.
But you see, and you go to Buddha. Buddha lived many hundred years, about 2,300 years ago, the god of Japan.
Kodwa uyabona ube no Buddha ke. UBuddha waphila kumakhulu eminyaka malungana namashumi amabini nesithathu amakhulu eminyaka eyadlulayo, isithixo se Japan.
And so he was a philosopher, something like Confucius and so forth.
Ngoko ke wayesisazi inzulu into ethile efana no Confucius nabanjalo.
But all these four founders and so forth, all of them died with their philosophy and buried and in the grave.
Kodwa bonke abo kuba abaseki nezinto ezinjalo bonke ngabanye bafa nenzululwazi yabo baza bangcwatywa engcwabeni.
But Christianity, which is established by Jesus Christ, there is an empty tomb.
Kodwa ubuKristu bona basekwa nguYesu Kristu kukho ingcwaba elingenanto.
He was the only man that ever stood on earth and lived and said, I have power to lay my life down and raise it up again.
Nguye kuphela indoda yakhe yema emhlabeni yaphila yaze yathi ndinegunya lobubeka phansi ubomi bam ndize ndibuvuse kwakhona.
And he did it. And he lives today.
Kwaye wakwenza oko kwaye uyaphila namhlanje.
And we know he lives because he is with us and proves himself by physical signs and wonders that he promised that he would do to show it.
Siyazi ke kuba uyaphila ngoba unathi kwaye eziqondakalisa ngemiqondiso ephathekayo nezimanga awayethembise ukuba uya kuyenza ukubonakalisa oko.
In so much as the pillar of fire that led the children of Israel through the wilderness, it's with us today.
Ngoko kude insika yomlilo eyakhokela abantwana bakaIsrayeli benqumla inhlango ikunye nathi namhlanje.
Even having its picture taken.
Yade yathatyathwa umfanekiso wayo.
Performing the signs and wonders that he promised it would do in this day.
Esenza imiqondiso nezimanga awazithembisayo ukuzenza kulomhla.
Seeing all the words that he promised being made manifest this day.
Sibona nje ukuba onke amazwi awathembisayo ayabonakaliswa kulomhla.
Therefore, the rest of heathen world is out. It's Christianity.
Ngoko ke oko kushiyekileyo kwehlabathi labahedeni akuyonto bubuKristu bodwa.
Now being that there's 900 and something questions about where God meets.
Ngoku nje ngokuba kukho amakhulu alithobane into emibuzo yokuba uThixo kuhlangana naye phi na.
He meets with the Methodist, he meets in the Baptist, and he meets in this and that and the other.
Uhlangana naye namawisile okanye uhlangana namabhaptizi nokuthi uhlangana nokuya nokunye.
Now there's a question there.
Ngoku kukho umbuzo apho.
So everyone has to seek out his own salvation with fear and trembling.
Ngoke wonke umuntu umele ukulufuna olwakhe usindiso ngokoyika nokuncancazela.
But tonight I want to try to find and prove in the scripture where the correct place is where God meets and worships with the people.
Kodwa ngokuhlwa nje ndifuna ukuzama ukufumana ndiqondise esibhalweni ukuba iphina indawo echanekileyo apho uThixo okuhlangana naye khona kunqulwe ngabantu bakhe.
And if that's it, that's the only place you'll ever meet.
Kwaye ukuba iyo leyo iyo kuphela indawo yakuzahlangana nomuntu kuyo.
Now, we took this text out of Deuteronomy.
Ngoku lengongoma siithabathe kwiDeuteronomy.
It's a Greek word which has a compound meaning, or it means two laws.
Ligama lesiGrike elithetha intsingiselo ezimbini okanye lithetha imithetho emibini.
The Greek word Deuteronomy means two different laws.
Igama lesiGrike uDeuteronomy lithetha imithetho emibini eyahlukeneyo.
And That's just what God has, two different laws.
Yilonto kanye ke uThixo anayo imithetho emibini eyahlukeneyo.
And one of them is a law of death and the other is a law of life.
Omnye wawo ke ngumthetho wokufa, omnye ke kuwo ngumthetho wobomi.
God has two laws.
UThixo unemithetho emibini.
To follow him and serve him and worship him is life. To reject it is death.
Ukumlandela nokumkhonza nokumnqula ubomi ukwala oko ke kukufa.
There's two laws in God.
Mibini imithetho ekuThixo.
Now one of those laws was made recognized to the world at Mount Sinai.
Ngoku omnye walo mithetho wenziwa waqondwa kwihlabathi kwintaba yeSinai.
God gave the law to Moses and Israel.
UThixo wawunikezela umthetho kuMoses noIsrayeli.
Not that the law could help them, but the law only pointed out to them that they were sinners.
Hayi ngokuba umthetho unokubanceda, kodwa umthetho wawubakhomba kuphela ukuba babengaboni.
Until that time they didn't know what sin was till they had a law.
Kwade kwalelo xesha bengazi ukuba siyintoni na isono bade ke banomthetho.
There cannot be a law without a penalty.
Akunakuze kubekho umthetho ngaphandle kokuba kubekho isohlwayo.
A law is not a law without penalty.
Umthetho awungomthetho ngaphandle kwesohlwayo.
So therefore the transgression of the law is sin and the wages of sin is death.
Ngoko ke ukwaphula umthetho sisono kwaye umvuzo wesono kukufa.
So therefore until God made them a law there was no transgression reckoned to them.
Ngoko ke ade abe uThixo wabenzela umthetho kwakungekho kugqitha kubalelwayo kubo.
If there's no law here says you can't run over 20 miles an hour, then you can run over 20 miles an hour.
Ukuba akho umthetho apha uthi awufanelekanga ukuqhuba ngamashumi amabini ngeyure, ngoko kungaqhuba ngaphezu kwamashumi amabini emayile ngeyure.
But when there's a law says you can't do it, then there's a law and a penalty behind it.
Kodwa xa kukho umthetho othi awunakwenza oko, ngoko ke kukho umthetho kwaye kukho isohlwayo emva kwawo.
Now, death or the law of death was the commandments given on Mount Sinai which told man that he was a sinner.
Ngoku ukufa umthetho wokufa yayimiyalelo eyanikelwa kwintaba yeSinai owamxelelayo umuntu ukuba ungumoni.
And to transgress God's law he died.
Kwaye kwaphuleni umthetho kaThixo wafa.
But there's no salvation in the law.
Kodwa ke kwakungekho lusindiso emthethweni.
It was only a policeman that could put you in jail. It had nothing to bring you out with.
Wawulipolisa nje kuphela elalinokuvalela ejele. Kwakungena ndlela kunokukhupha ngayo.
But then he gave another law. That was at Mount Calvary.
Kodwa ke wabuya wanikezela ngomnye umthetho. Ngoko ke kwakukwintaba yeCalvary.
Where sin was reckoned in Jesus Christ.
Apo isono sathi sabalelwa kuYesu Kristu.
And there the penalty was paid.
Ulapho ke sathi isohlwayo sahlawulwa khona.
And not without law, but by grace you are saved by the grace of God through predestination. Of God's foreknowledge of your being.
Kungenga ngaphandle komthetho, koko kungobabalo kusindiswa kwenu. Ngobabalo lukaThixo, ngokonyulwa kwangaphambili lukaThixo, ukwazi kwangaphambili kokuba ubuntu bakho buya kuba yini na.
Now, we see these two laws. Deuteronomy is speaking of two laws. There was two laws.
Ngoku siyayibona le mithetho mibini. Deuteronomy ithetha ngemithetho mibini. Kwakukho imithetho mibini.
One was the law of death and the other the law of life.
Omnye ingumthetho wokufa, omnye ke ingumthetho wobomi.
There was also two covenants given to the people.
Kwakhona ke kwakukho iminqophiso emibini eyanikwa abantu.
We'll speak of them in the morning.
Siza kuthetha ngayo kusasa.
One of them was given to Adam on condition.
Omnye wayo wanikelwa kuAdam phansi kwemiqathango.
If you do this and don't do that.
Ukuba uthe wenza oku wangakwenzi okuya.
But that law was broken. Adam and Eve broke that in the Garden of Eden.
Kodwa ke lo mthetho waphulwa. UAdam noEva bawaphula lo emiyezweni waseEden.
Then God made the second covenant and gave that to Abraham and that law was unconditional.
Waza uThixo ke wenza umnqophiso wesibini lowo ke wawunikela kuAbraham. Lo mthetho ke wawungena miqathango.
It isn't what you've done or what you will do.
Ayisiko kwakwenzayo okanye uza kukwenza.
He said, I've already done it.
Yena wathi sele ndikwenzile.
That's grace. That's the law of life.
Lubabalo ke olo ngumthetho wobomi.
God did that for Abraham and his seed after him.
UThixo wakwenzela uAbraham nembewu yakhe emva kwakhe.
That's all of Abraham's seed.
Yiyo yonke leyo imbewu kaAbraham.
As the Bible said, all Israel will be saved.
Njengokuba iBhayibhile yathi uIsrayeli ephela uya kusindiswa.
But that don't mean Jews.
Kodwa oko akuthethi amaJuda.
As Paul said, that Israel which is inward are Israel outward.
Njengokuba uPaulos wathi lo Israyeli ungaphakathi okanye uIsrayeli ngaphandle.
Outward as we spoke of the other night, it was Isaac's children by sex.
Ngaphandle njengoba besithetha ngakho ngobunye busuku yayingabantwana bakaIsake ngokuzalwa.
But the law of God was through Christ, which was Abraham's royal seed, that by grace all Israel is saved.
Kodwa umthetho kaThixo ongoKristu yena lonke wayeyimbewu yobukumkani bukaAbraham ukuze ngobabalo uIsrayeli asindiswe.
That's all that's in Christ is saved. Oh, God's second covenant.
Kukuthi konke okukuKristu kusindisiwe. Konke umnqophiso wesibini kaThixo.
But all these things foreshadowed Christ.
Kodwa ke zonke ezi zinto zasisithunzisa ngaphambili sikaKristu.
Now notice the second verse. The second verse here in Deuteronomy 16.
Ngoku qaphela kumqolo wesibini, umqolo wesibini apha kuDeuteronomy sahlule 16.
Worship in the place that I have chosen.
Mulani kwindawo endiyinyulileyo.
Now you must worship God, he said, in a place that I have chosen.
Ngoku kufanele kuba ninqule uThixo wathi kwindawo endiyinyulileyo.
Not what someone else chose, but what I have chosen.
Hayi into enyulwe ngumuntu othile kodwa leyo ndiyinyulileyo.
Now if God chose a place, it behooves us then to find out what he said about it.
Amen.
And where is it?
Ngoku kuba uThixo anyula indawo kusifanele ngoko kuba sifumanise kuba yinto naleyo ayithethileyo ngayo nokuba iphina lo ndawo.
I want to find it. Because truly I want to worship him.
Ndifuna ukuyifumana ngokuba ngenene ndifuna ukumnqula.
We all are here tonight to worship him. We're sitting here tonight as Methodist, Baptist, Catholic, Jehovah Witness, Christian Science and all, but we're all seeking something.
Sonke silapha ngokuhlanje ukuze simkhonze. Sihlele apha ngokuhlanje singamawisi lamaBaptist, amaKatolika, amangqina kaYehova, abenzululwazi yobuKristu nabo bonke. Kodwa sinento esizingelayo.
We want to know truth.
Sifuna ukwazi inyaniso.
The Bible said, you shall know the truth and the truth shall make you free.
IBhayibhile yathi naye niyakuyazi inyaniso kwaye inyaniso iyakunikhulula.
Somebody, you can't know what you're doing. You don't know how to do it until you know how to do it.
Umuntu othile awunakuyazi into oyenzayo, awazi ukuba mawuyenze njani na, ude ube uyazi ukuba ungayenza njani na.
You don't know what to do until you know how to do it rather.
Awuna kuyazi ukuba yintoni na oma uyenze ude ube uyazi ukuba ungayenza kanjani na xhebe.
You must know what you're doing and how to do it.
Kufanele ukuba uyazi into oyenzayo nendlela uma uyenze ngayo.
This shows us that God has a meeting place for his worshipers and one certain place, and that place only God meets his worshipers.
Oku ke kusibonisa ukuba uThixo unendawo yokuhlanganwa kuyo naye. Ngabanquli bakhe kwindawo ethile lo ndawo ke iyo kuphela uThixo ahlangana kuyo nabakhonzi bakhe.
Now also the place he has chosen for his worshipers, he claimed he would put his name.
Ngoku kana njalo indawo ayinyulileyo enyula labakhonzi bakhe wabanga ukuba uya kulibeka kuyo igama lakhe.
Now let's search out and find through the scripture where this place is.
Ngoku masiphengululeke sifumanise kuso sonke isibhalo kuba iphina le ndawo.
Surely if God said he had put his name in this place where he had chosen to meet the people and worship with them, or them worship him rather.
Ngokuqinisekileyo ukuba uThixo wathi uya kulibeka igama lakhe kule ndawo apho anyulele ukuhlangana nabantu bakhe yakhonze nabo okanye bamkhonze xebe.
That is somewhere in the Bible.
Okwindawo ethile eBhayibhileni.
For it was for all ages.
Kuba yayindawo yazo zonke izigaba.
And the great unchanging God cannot change.
Kwaye uThixo omkhulu ongaguqukiyo akangeke aguquke.
Man changes.
Umuntu angaguquka.
But you can put your life upon anything that God ever said at any time. Because it is truth. It is truth.
Kodwa unokubeka ubomi bakho kuyona ntoni na uThixo wakhe wayithetha nangaliphina ixesha ngokuba iyinyaniso, iyinyaniso.
Because that's the only thing I can have confidence in is the Bible.
Ngokuba kuphela kwento endinokuba nethemba kuyo yiBhayibhile.
Because man's word will fail, but God is supreme.
Ngokuba ilizwi lomntu liyakusilela kodwa uThixo wongamile.
This year I should know more than I knew last year. You should too.
Kulonyaka ndimele ukwazi ngaphezulu kokubanda ndisazi kunyaka ophelileyo nawe ngokunjalo.
Each day we're finite, so we gain knowledge.
Kumhla ngamnye sinesiphelo ngoko ke siyasifumana ulwazi.
But God is infinite. He's infinite.
Kodwa uThixo akanasiphelo, yena akanasiphelo.
And being infinite, he cannot gain knowledge. He is perfect to begin with.
Njengokuba engenasiphelo ke, akangeke aye efumana ulwazi. Ugqibelele indawo yokuqala.
Every decision has to be exactly right.
Isigqibo ngasinye sinyanzelekile ukuba sibe sesisiso.
And the way God acted one time, he must forever act that way, or he acted wrong when he acted the first time.
Kwaye indlela wakhe wenza ngayo uThixo ngexesha elithile, umele ukuba yenze kwangaloo ndlela ngonaphakade. Kungenjalo wayenze ngemposiso ngokuya wayenze ngexesha lokuqala.
If a man ever comes to God for salvation upon the basis that he accepted him on, it's got to be accepted on that same basis every time. That's right.
Ukuba umuntu wakhe weza kuThixo ezokufuna usindiso phezu kwesiseko awathi wamamkela phezu kwazo, kufanele ukuba amamkele phezu kwesiseko kweso siseko sinye ngalo lonke ixesha, njalo loo nto.
If a man ever comes to God for divine healing and God accepted him upon a certain base.
Ukuba umuntu wakhe weza kuThixo esizela impiliso engcwele waze uThixo amamkela phezu kwesiseko esithile.
The next man comes, he's got to accept in the same way, or he did wrong when he accepted the first man.
Akusiza umuntu olandelayo ufanele ukuba amamkele ngendlela enye, kungenjalo wenze imposiso xa besamkela la muntu wokuqala.
God made a basis that he would meet a man on.
UThixo wenza isiseko apho yakuhlangana khona nomuntu.
He made a basis at what he would do, how he would do it.
Wenza isiseko into ayakuyenza nendlela ayakuyenza ngayo.
And that is through the sacrificial blood of a lamb in the Garden of Eden.
Oko ke kwangegazi lemvana elalinikelwayo emyezweni wase Eden.
God has never, no time, ever changed it.
UThixo akazange nangexesha elinye akhe asiguqule.
He decided how he would save man.
Wagqiba ukuba uyamsindisa njani na umntu.
We tried today to educate man into it.
Sizamile namhlanje ukufundisa umntu ukuba angene kuloo nto.
We tried to school him. Try to educate him. Try to denominate.
Sizamile ukubanika imfundo, sizamile ukubahlohla, sizamile ukubenza amahlelo.
Try to do all these other kinds of things. Bring him in.
Sazama ukuzenza zonke ezinye izinto ezi. Ukuzama kubangenisa.
Shake him in. Baptize him in.
Sibashukumisa, sibabhaptiza, sibangenisa.
Every other way there is. Bring him in by letters.
Nayo yonke enye indlela ekhoyo, sibangenisa ngencwadi.
But still remains the same.
Kodwa nangoko kusasoloko into enye.
God meets the man under the shed blood of the lamb.
UThixo uhlangana nomuntu phansi kwegazi eliphalazweyo lemvana.
Blood was God's way in the beginning, blood's God's way tonight.
Yayili gazi indlela kaThixo kuqalekeni, laye ke indlela kaThixo ngokuhlanje.
It's good to do penance and all these things, but salvation only comes through blood.
Kufanele ukuba nenze ukuzohlwaya ngesono nazo zonke izinto kodwa usindiso luza kuphela ngegazi.
Blood is the only way that God chose to save man, and he cannot change it.
Ligazi kuphela indlela uThixo wanyula ukusindisa umuntu ngayo, kwaye ke akana kuyitshintsha.
Job had the same thing.
UYobi waba nento enye.
He knew he was righteous because he had offered the sacrifice that God had required of him.
Wayesazi ukuba wayelilungisa ngoba wayenikele ngedini uThixo wayelibiza kuye.
Now let us search now to see what this place is and the place he put his name.
Ngoku masiphengulule ngoku ukuze sibone ukuba ibinto nalendawo nalendawo alibeke kuyo igama lakhe.
We're going to have to find out where he put his name.
Siza kufumanisa ukuba ulibeke phi na igama lakhe.
Then if we find out what God's name is and where he put it.
Ngoko kuba sifumanisile ukuba lingubani na igama likaThixo nokuba walibeka phi na.
Then we got the place of worship. As soon as we find that.
Ngoko ke simele ukuba sifumene indawo yokunqula nje ukuba sikufumanise oko.
All these things, of course, is was shadows of things to come.
Zonke izinto kakade zazisithunzi sezinto ezizayo.
All the law was foreshadowing of the things to come.
Wonke umthetho wasisithunzi sezinto ezizayo.
Just like the moon is a shadow of the sun.
Kanye njengokuba inyanga isisithunzi selanga.
It serves in the absence of the sun.
Yiyo esebenza xa lingekho ilanga.
Just like the church is to serve in the absence of the son of God.
Kanye njengokuba ibandla kufanele ukuba lisebenze xa engekho unyana son kaThixo.
In the absence of the son, the lesser light, the church, the believers serve God and give light. In the absence of the son,
xa engekho unyana esona sikhanyiso singeneno ibandla amakholwa akhonza uThixo anike ukukhanya xa engekho unyana.
But when the sun rises, you don't see the moon no more because it's gone down.
kodwa la kuphuma ilanga ubisayibona inyanga kwakhona ngokuba iye kutshona.
It doesn't need its light anymore because it only gets its light secondarily off the sun.
Akusaswelekanga nganto ukukhanya kwayo kwakhona ngokuba okwayo kukhanya ikufumana mva kuphuma elangeni.
Now, like husband and wife, the sun and moon is church and Christ.
Ngoku njengomyeni nenkosikazi ilanga nenyanga zinjalo libandla noKristu.
Now we find that these things being a shadow of Christ.
Ngoku sifumanisa ukuba zonke izinto zasisithunzi sikaKristu.
Every sacrifice, feast and everything in the Old Testament foreshadowed Christ.
Dini ngalinye isidlo nayo yonke into ekuTestament endala yasisithunzi sikaKristu.
Just as a shadow strikes across the floor.
Kanye njengokuba isithunzi sibetha apha emgangathweni.
Now here's where we're going to have to find the correct place of worship.
Ngoku nako apho siza kufumana khona indawo eyiyo yokunqula.
Is to go back here in the Old Testament where it was given and see what these things were.
Kukuba sibuyele emva kwiTestament endala apho yayinikezelwe khona sibone ukuba zaziyintoni na ezi zinto.
Now when a shadow comes across the floor.
Ngoku xa isithunzi sisithi gqi apha phansi.
You can tell whether it's man, woman or beast or whatever it might be because it casts a shadow upon the floor.
Unganako ukubona ukuba indoda, umfazi okanye silwanyana na okanye nokuba intoni na esisesayo ngokuba ibeka isithunzi sayo phezu komgangatho.
And as that shadow gets shorter.
Ukuze ke njengokuba iso sithunzi sisiya sisiba sifutshane.
The shadow being a negative and there cannot be a negative without a positive.
Isithunzi eso ke siyinto esisithunzi kwaye ke akunakubakho sithunzi lungekho uqobo lwento.
Therefore, when the positive becomes closer to the negative is swallowed up in the positive.
Ngoko ke lusakube uqobo lusondele kwisithunzi, isithunzi eso siyaginywa singena kuqobo olo.
The shadow and the positive comes together. And that's what makes it then the positive.
Isithunzi kunye noqobo lwento ziyahlangana. Ilonto ke yenza uqobo lwento.
And if all the old things the Bible said in the Old Testament were shadows of the things to come.
Ukuba ke zonke izinto ezindala iBhayibhile yathi kuTestament endala sasisithunzi ezizakuza ukuze.
Then therefore Christ was a shadow of things to come.
Ngoko ke uKristu wayesisithunzi sezinto ezizakuza.
So we can see by the Old Testament types where he chose to put his name and to for now.
Ngoko ke sinokubona ngeTestament endala imizekeliso apho wanyula ukulibeka khona igama lakhe ngokuba kuphi ngoku.
Now as the shadow is a crosses the floor, I said is a negative being a type.
Ngoku nje ngokuba isithunzi sisithi gqi emgangathweni ndithe siinto esisithunzi singumzekelo.
So we the worshipers also can see the shadows of the Old Testament fading into the positive of the new.
Ngoko ke thina banquli nathi sinokuzibona izithunzi zeTestament endala zisiya zinyamalala ungena kuqobo lwento entsha.
Now all the feasts, the holidays, all the tabernacle, all the wood, everything in the tabernacle, everything type Christ.
Ngoku zonke izidlo imihla ingcwele wonke umnquba zonke inkuni nayo yonke into esemnqubeni yonke into yayizekelisa uKristu.
All the offerings, all the laws, everything was a type of Christ.
Yonke iminikelo yonke imithetho yonke into yayisekuzekeliseni uKristu.
We've been through it time after time here at the tabernacle.
Sike sangena kuyo amaxesha ngamaxesha apha kulomnquba.
Then we see by these that every creed, church and denomination is left far behind.
Ngoko ke xa siyayibona ngezi zinto yonke imfundiso ibandla nehlelo lishiyekele ngemva kakhulu.
It's not even in the race at all.
Aliko nokubakho elugqatsweni.
Every creed, every church, every denomination is completely left out.
Wonke umgaqo, yonke inkonzo, lonke ihlelo lishiywe phandle ngokupheleleyo.
There's no place for it all.
Akukho ndawo yabo konke.
Nothing is typed in the Old Testament or anywhere in the Bible of the church but the forced unity of Babel Tower.
Akukho nto isekelisiweyo kwiTestament endala okanye naphina eBhayibhileni yokuba ibandla lanyanzela ubunye nenqaba yaseBhabheli.
That's the only thing that types the unity.
Nantso kuphela into ezekelisa ubunye.
Because it was by Nimrod
a wicked man who went out and forced all the little countries to come into one place in this great tower.
Ngokuba babusenzwa nguNimrod indoda ekhohlakeleyo eyaphuma ihamba inyanzela onke amanyamazwe amancinci ukuba angene ndaweni inye nakule nqaba inde inkulu.
It was a religious worship, of course, but not considered in the word of God.
Yayilunqulo lokukhonza kakade kodwa lalingasekelwanga ngokwelizwi likaThixo.
So there is where you see denominational religion type, the Tower of Babel in the Old Testament.
Konke nako apho olufumana lizekeliswa khona unqulo lwakho lobuhlelo kwinqaba yaseBhabheli kwiTestamente endala.
Which this religion was certainly a religion, but not the religion of the Word of God.
Kololeyo ngoqinisekileyo yayilunqulo kodwa ingeyonkolo yalizwi likaThixo.
God has not chosen to put his name in any denomination.
UThixo akanyulanga kulibeka igama lakhe nakuliphina ihlelo.
I want the scripture for it if it is.
Ngifuna isibhalo soko ukuba kunjalo.
I know they claim he has, but he hasn't.
Ngiyazi ukuba babanga ukuba wenza njalo kodwa akakhange.
He cannot put his name in many places because he said he put his name in one place. And that one place.
Akanako kulibeka igama lakhe kwindawo ezininzi ngokuba wathi ulibeka igama lakhe kwindawo enye. Lo ndawo inye ke.
Each one of our denominations won't say they are that place, but it's contrary.
Ngalinye kumahlelo ethu lifuna ukuthi bayilo ndawo kodwa ke ichasene noko.
But where did he put his name?
Kodwa ke walibeka phi igama lakhe?
Now, and what is his name first?
Ngoku yena ke lingubani igama lakhe kuqala?
We'll have to find what God's name is before we can find what it is he's putting in the place.
Ufanele kuba silibize sifumanise kuba ngubani igama likaThixo phambi kokuba sibe nokufumanisa ukuba yintoni na ayibeke kuloo ndawo.
Now we find out that he had many titles.
Ngoku sifumanisa ukuba wayenezihloko ezininzi.
He was called Father, which is a title.
Wabizwa ngokuba nguyise nto leyo isisihloko.
And he is called Son, which is a title.
Waze wabizwa ngokuba ngunyana nto leyo isisihloko.
He is called Holy Ghost, which is a title.
Waze wabizwa ngokuba ngumoya oyingcwele nto leyo isisihloko.
He is called Rose of Sharon, which is a title.
Ubizwa ngokuba ngumfiyo wase Sharon nto leyo isisihloko.
Lily of the Valley, a title.
Inyiba yasezihlanjeni isihloko.
Morning Star, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha.
Ikwezi lokusa uJehova Jireh, uJehova Rapha.
Seven different compound redemptive names, but all of them were titles.
Amagama asixhenxa dibeneyo kuhlangula kodwa wonke ayezizihloko.
None of them were names.
Akukona linye kuwo elaliligama.
But he has a name.
Kodwa ke unalo igama.
When he met Moses, he had not a name yet.
Wathi akuhlangana noMoses wayengekabi nalo igama ngoko.
And he told Moses, I am that I am.
Waze wamxela uMoses ukuba ndinguye, ndinguye.
And when we see Jesus on earth speaking in Hebrews the 6th chapter.
Kwaye sithesa kubona uYesu emhlabeni ethetha kumaHebrei isahluko sesithandathu.
I beg your pardon, St. John the 6th chapter. He said, I am that I am.
Uxolo uYohane ongcwele isahluko sesithandathu wathi ndingulowo ndinguye.
They said, well, you're a man out over 50 years old and say that you've seen Abraham.
Bathi bona ngoba ungumuntu nje ongekabi ngaphezulu kwamashumi amahlanu eminyaka budala uze uthi wena wambona uAbraham.
He said, before Abraham was, I am.
Wathi engekabikho uAbraham ndikho.
And I am was the one, the burning bush, the pillar of fire that was in the burning bush. Back in the days of Moses.
Ibeke undinguye yayinglowo wayekwityholo elalisitsha insika yomlilo leyo yayikwityholo elalisitsha kudala kwimihla ka Moses.
I am.
Undinguye endinguye.
Now we find out that Jesus said also, I came in my Father's name.
Ngoko ke sifumanisa ukuba uYesu watsho naye ndize egameni likaBawo wam.
And you receive me not.
Naze anandamkela.
Then the name of the Father must be Jesus.
Yes.
It's right.
Ngoko ke igama likaYise linokuba nguYesu ke injalo lonto.
The name of the Father is Jesus, because Jesus said, "Yo, I carry my Father's name."
Igama likaYise nguYesu kuba uYesu watsho ndilithwele igama likaBawo wam.
I come in my Father's name and you receive me not.
Yise kamen likaBawo wam naza anandamkela.
Then his name was Jesus.
Ngoko ke igama lakhe lalinguYesu.
Gabriel called him Jesus. The prophets called him Jesus. And he was absolutely Jesus.
No Gabriel wambiza ngokuba nguYesu. Abaprofet bambiza ngokuba nguYesu. Ngokupheleleyo wayenguYesu.
Before his birth, even the holy prophet called his name Emmanuel, which is God with us.
Kwangaphambi kokuzalwa kwakhe, nabaprofeti abangcwele balibiza igama lakhe ngokuba ngu-Emmanuel. Toleyo ithetha ukuba uThixo unathi.
Then God was manifested in the flesh in order to take away the sin of the world.
Ngoko uThixo abonakalaliswa esenyameni ukuze asuse isono sehlabathi.
And in doing so, he was given the name of Jesus.
Ukuze ekwenzeni njalo wanikwa igama elinguYesu.
So Jesus is the name.
Ngoko ke uYesu ulilo igama.
And the name was placed in a man.
Igama ke labekwa emntwini.
Not a church. Not a denomination. Not a creed. But a man.
Hayi ebandleni. Hayi ehlelweni. Hayi kumgaqo. Koko emntwini.
He chose to place his name in Jesus Christ.
Wanyula ukulibeka igama lakhe kuYesu Kristu.
Now we find out that then he becomes the place of God's worship. Where you worship him.
Ngoku sifumanisa ukuba uba yiloo ndawo yokunqula uThixo. Apho umkhonza khona.
Ever before he was even born, his name was called Jesus.
Kwangaphambili kokuba abe uzelwe nokuzalwa, igama lakhe lalibizwa ngokuba nguYesu.
It was so important. It's given to his mother by the angel Gabriel that his name would be called Jesus. Son of God, what he was.
Lalubaluleke kangako, lazela nikwa unina wakhe ingelosi uGabriel. Ukuba igama lakhe liyakuba nguYesu unyana kaThixo into ayeyiyo.
There we have it then. This is it. Alone. It is for him alone.
Nalo ke sinalo ngoko. Lilo eli kuphela. Lilo lelakhe yedwa.
God's chosen place of worship.
Indawo enyulweyo kaThixo yokunqula.
God's place chose, God chose to meet man was not in a church. Not in a denomination, not in a creed, but in Christ.
Indawo kaThixo inyuliweyo, uThixo anyula ukuhlangana nomntu, kungekho bandleni, kungekho hlelweni, kungekho kumgaqo, koko kukuKristu.
That's the only place that God will meet a man and he can worship God is in Christ.
Nanzo kuphela indawo uThixo ayokuhlangana kuyona umntu ukuze anqule uThixo kukuKristu.
That's the only place.
Yiloo ndawo kuphela.
No matter if you're Methodist, Baptist, Catholic, Protestant, whatever you might be.
Akunamsebenzi nokuba ngumwisile, umbhaptizi, umkatolika, umprotestanti, nantoni na oyiyo.
There's only one place that you can correctly worship God, that's in Christ.
Ukhonza ngokuchanekileyo kuyo uThixo, leyo ke kukuKristu.
Romans 8:1 said there is therefore now no condemnation to them that are in Christ. Amen. Jesus, that walk not after the flesh but after the spirit.
Ama Roma isahlose siphoso ifesi yokuqala athe ngoko ke ngoku akho kugwetya kwaba kuKristu Yesu abangahambi ngokwenyama koko abahamba ngokomoya.
That's the gospel.
Ivangeli ke leyo.
We can differ upon creeds, we can differ upon man-made theories.
Singahlukahlukana ngemigaqo, singahlukahlukana ngokwengcinga ezenziwe ngabantu.
You can go to a Methodist church, you have to be a Methodist, a Baptist, a Baptist, a Catholic, a Catholic.
Ungaya kwinkonzo yamawisile, kuyanyanzeleka ukuba ube ngumwisile, kumabhaptizi, umbhaptizi, kumakatolika, umkatolika.
But when once you're baptized into Christ and become a member of his body, there's no differences.
Kodwa ukuba nje ukhe wabhaptizwa kuKristu, waza waba lilungu lomzimba wakhe, akukho zahlukwano.
The middle walls of partition is torn down and you are free because you're in Christ Jesus.
Idonga eliphakathi lokwahlukana lidiliziwe, liwe phansi, kwaye ukhululekile ngokuba kuKristu Yesu.
And you worship God in spirit and in truth. When you are in Christ Jesus.
Kwaye umnqula uThixo ngomoya nangenyaniso xa kuKristu Yesu.
It's God's plan for you to worship him in Christ Jesus.
Licebo likaThixo alenzele wena ukuze umkhonze ukuKristu Yesu.
Now, no church denomination can claim this. No one can claim that.
Ngoku akukho bandla labuhlelo nokukubanga oku. Akukho umuntu unako ukubanga oko.
How dare you to make such claims?
Ungaba nakho njani ukwenza amabango anjalo?
To do such a thing would be an antichrist spirit.
Ukwenza into lolo hlobo kungaba ngumoya omchasi Kristu.
Be taken away from Christ. To take from him.
Kungaba kukususa kuKristu kukususa kuye.
You cannot do that.
Awunako kuyenza lonto.
Christ is the only place that God meets the worshipers.
UKristu kuphela kwendawo uThixo ahlangana kuyona abakhonzi.
They say today I've had people tell me a man called me not long ago in Beaumont, Texas.
Bathi namhlanje ndibe nabantu abanixelela enye indoda yakhe yantsala umnxeba ongekudala kakhulu eBeaumont, Texas.
He said, Mr. Branham, if your name is not on our church book, you cannot go to heaven.
Yati mnumzana uBranham ukuba igama lakho alikho kwincwadi yethu yebandla awunako ukuya ezulwini.
Would you ever think of that?
Ungayicinga phi into enjalo?
Don't you believe such a thing as that?
Ungaze uyikholelwe into enjalo.
They think you have to belong to that certain church or you cannot go to heaven. That's wrong.
Bacinga ukuba ufanele ukuba ube ungwenkonzo ethile kungenjalo awunako ukuya ezulwini. Yimposiso leyo.
To believe that is antichrist.
Ukukholelwa loo nto bubuchasi Kristu.
I say this, if you believe such a spirit, you're lost.
Ndiza kuthi ukuba ukholelwa kumoya ololo hlobo ulahlekile.
That's a good sign you are lost because it's taken away from what God did.
Kumqondiso onguwo ukuba ulahlekile lo ngokuba kukususa kwinto awayenzayo uThixo.
God never put his name in any church.
UThixo akazange alibeke nakuyiphina inkonzo igama lakhe.
He put it in his son, Christ Jesus, when he and his son became one.
Walibeka kunyana wakhe uKristu Yesu ngethuba yena nonyana wakhe bathi baba banye.
That's the genuine place of worship.
Nanso indawo inene yokunqula.
No other foundations is laid, no other rock.
Akukho seko sesinye sibekwe, akukho lwalo lulumbi.
On Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking sand.
Ngimi phezu koKristu lwalo oluqinileyo wonke omnye umhlaba uyintlabathi ezikayo.
The denominations will crumble and fall, nations will pass away, but he will remain forever.
Amahlelo ayakuhlekeka awe, izizwe ziyakudlula kodwa yena uyakuhlala ngonaphakade.
No other place that a man can find to worship God that God will speak back to him.
Amen.
No place but in Christ Jesus.
Akukho ndawo yimbi apho umuntu anokufumana nakhona ukukhonza uThixo ukuze uThixo aphendulane naye. Akukho ndawo yimbi nguKristu Yesu kuphela.
That's the only place that God chose to put his name, in the only place that he meets man to worship.
Nanso kuphela indawo ekuphela kwayo uThixo ayakulibeka kuyo igama lakhe likuphela kwendawo ahlangana kuyo nomuntu ukuze akhonze.
You're lost to believe anything else.
Ulahlekile kuba ukholwa nayiphina enye into.
Notice all seven Jewish feasts was kept in the same place.
Qaphela zonke ezo zidlozi sixhenxe zamaJuda zaziqhutyelwa kwindawo enye.
They never kept one feast here for the Methodists and one over here for the Baptists.
Babengaqhubi esinye isidlo apho besiqhubela amawisile nesinye senzelo phaya isesamaBaptists.
One over for the Presbyterian, one back here for the Catholic, one for the Protestant.
Esinye sibe ngapha isesamaPresbyterian, esinye sibe ngapha ngasemva isesamaCatholic, esinye ke ibe sesamaProtestant.
All seven feasts was kept in the same place.
Zonke ezo zidlozi sixhenxe zasenzelwa kwindawo enye.
It's a very beautiful type here.
Oko kungumzekelo omhle apha.
We just went through the seven church ages. Amen. Going to show that God keep all seven church ages in the word.
Sisandula ukuphuma kwisigaba esixhenxe zebandla ezaza kubonisa ukuba uThixo ugcine zonke ezo zigaba zisixhenxe zebandla elizwini.
For each church age produced a part of the word.
Kuba sigaba ngasinye sebandla savelisa inxenye yelizwi.
And whenever they produced it and they saw the light.
Kwaye kwathi njalo ukuba elivelisa akubona ukukhanya.
Just like the people who first discovered to baptize in Jesus' name.
Kanye njengoba abantu baqalayo ukufumana ukubhaptiza egameni likaYesu.
What did they do? They made a denomination out of it and it died right there.
Benza ntoni ke? Basuka benza ihlelo ngaloo nto yaze yafa kanye kuloo ndawo.
Then God moved right out into somebody else.
Waze uThixo hambela phambili engena komnye umntu.
He will not stay in one of those creeds and dogmas. He has nothing to do with it.
Akana kuzahlala komnyolo migaqo nemfundiso. Akana ndiya kwenza nawo konke.
There's nothing perverted about God.
Akukhonto igqethweyo kuThixo.
God's word is holy, unadulterated.
Ilizwi likaThixo lingcwele, alingcengwanga.
Christ is God's center spot of worship. He is God.
UKristu indawo esesizikithini yokukhonza uThixo. UnguThixo.
All seven feasts must be kept in this one place.
Zonke ezo zidlozi sixhenxe kufanele kuba zenzelwe kule ndawo inye.
You couldn't keep the feast in any other place, but them seven place, the seven feasts of the year must be kept in one place.
Wawungena kuzigcina isidlona kweyiphina enye indawo. Koko kwezo ndawo zixhenxe indawo izidlozi sixhenxe zonyaka kufanele kuba zigcinwe kwindawo enye.
Therefore, the seven church ages had to come from the one single place.
Ngoko ke isigaba esixhenxe zebandla kwakufanele ukuba zivele kwindawo enye ngokupheleleyo.
That was Christ. speaking in all seven church ages. That's exactly right.
Londa oke yangu Christu etheta kuzo zonke izigaba zisixhanqe zebandla ichanekile kanye londo.
Type of the seven church ages.
Umzekelo wezigaba zisixhanqe zebandla.
But they made denominations out of it. Now let's look at another type while we're along here. That's the type of the Passover foreshadowed Jesus.
Ngoke basuka benza amahlelo ngalondo. Ngoku masike sikhangela omnye umzekelo ngoku sajonga apha. Lonke ngumzekelo wePasika eyayisithunzi sika Yesu.
We know to share the sacrifice of blood by death.
Siyaliqaphela apha idini legazi ngokufa.
The sacrifice of blood was the place that foreshadowed Christ.
Idini legazi yayindawo eyayisithunzi sangaphambili sika Christ.
Could a denomination bleed?
Ingaba lokopha ihlelo?
Could you think of a church bleeding? A denominational bleeding? Certainly not.
Ungacinga ngento yokuba inkonzo ingopha? Ukopha kobuhlelo ngokuqinisekileyo akunjalo.
It taken blood to bleed from a life.
Kwathabatha igazi ukopha ukuphuma ebomini.
And the life. Here Jesus comes in view by the lamb.
Kwaye ubomi apha uYesu uvela njengemvana.
The lamb was a type of Christ. And foreshadowed Christ.
Imvana yayingumzekelo kaKristu, yaba sisithunisa ngaphambili sikaKristu.
Because he was the Lamb of God that John introduced that takes away the sin of the world.
Ngokuba wayeyimvana kaThixo wathi uYohane wayazisa ethwala isuso esono sehlabathi.
We find Jesus coming into view here in Exodus the 12th chapter.
Sifumanisa ukuba uYesu ekuveleni kwakhe kwiExodus sahluko seshumi lesibini.
Notice it was the only place death could not strike.
Aphela yayikuphela kwendawo leyo kufa ekwakungena kubetha kuyo.
When death was about to strike the land, there had to be a certain place.
Kwathi xa kulungiselwa ukulihlitha ilizwe ukufa, kwafanele kubekho indawo ethile.
All from under this die.
Bonke ababengaphandle kwale ndawo bafa.
Only one place.
Indawo enye kuphela.
That didn't mean it was one house, but there was one place. That's where the lamb was killed.
Ngoku kwakungathetha ukuthi yayiyindlu enye kodwa ke kwakukho indawo enye kwakulapho iqhwane lalixhelwe khona.
Where the lamb's blood was, the death angel could not strike. Because it was the one place. God had put his name.
Apho lalikhona igazi leqhwane ingelosi yokufa yayingena kubetha. Ngokuba yayiloo ndawo inye uThixo walibeka khona igama lakhe.
And that lamb was named back there in the beginning. The lamb.
Kwaye elo qhwane labizwa kwaphaya emva ekuqalekeni, imvana.
Notice. It was the one place he could not strike.
Kaphela yayikuphela kwendawo esasingena kubetha kuyo.
And now the same is today.
Kwaye ke ngoku isekwa into enye namhlanje.
There's only one place that spiritual death cannot strike. That's the word.
Inye kuphela indawo apho ukufa komoya kungena kubetha khona. Lilizwi.
Death can't strike the word because it's a living word of God.
Ukufa kunokulinhlitha ilizwi ngokuba lilizwi eliphilileyo likaThixo.
But when you put creeds with it, the word moves out to itself.
Kodwa ke wakufaka umgaqo kulo ilizwi liyazikhupha apho.
It'll separate like water from oil. You cannot mix it together.
Liyakuzahlula njengamanzi emafutheni. Awunako ukulihlanganisa noko.
Therefore you see when the creed comes into a denomination, they all go after the creed.
Ngoke uyabona kwakufika umgaqo ehlelweni, bonke bayakusuka balandele umgaqo.
And the word dies out and goes on with somebody else and increases it more.
Lize ilizwi lifa liphume lihambe nomnye umuntu liye lizandisa ngokungaphezulu.
Picks up a momentum as they go from justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost and all out into the grain.
Lihamba kusuka kugwebelo aliso baptizo lika moyo ingcwele ukuze linyuke liyakuphuma kukhozo.
Do you see the path God has trod?
Uyayibona indlela uThixo inyatheleyo.
Bringing his name all the time right down the same way because he is the word.
Ukuzisa igama lakhe lonke ixesha ukuhlanga loo ndlela inye ngokuba ulilizwi.
Notice it can't die. The word of life can't die.
Qaphela alinako ukufa ilizwi lobomi alinako ukufa.
Notice how perfect. Now,
qaphela indlela eligqibelwe ngayo ngoku.
The death angel was not forbidden to strike Egypt's great intellectual people.
Ingelosi yokufa yayingalelwanga ukuba ibethe abantu abakhulu abalumkileyo baseyiputa.
It wasn't forbidden to strike its sacred lands.
Yayingazange yalelwe ukubethwa loo mihlaba yabo ingcwele.
Its great buildings, its pharaohs, or the priest of the land.
Izakiwa zawe zikulu, ofaro bawo, kungenjalo nabapriste belo lizwe.
The angel was not forbidden to strike.
Ingelosi ayizange yalelwe ukubabetha.
He could strike any building, any place, anybody.
Yayinokubetha nasiphi na isakhiwo, nayiphi na indawo, nabani na.
But it could not strike where the lamb was.
Kodwa yayingenakubetha apho lalikhona iqhwane.
Death cannot strike where this provided place of God is, and that is in the land. Notice, not even once have he forbidden to strike Israel or its Hebrew priest and or any of their denominations. All must be in God's chosen provided place or
destruction.
Church, wherever you are, what you belong to, makes me no difference.
Bandla.
But there's one thing you must know. You've got to be in Christ or you're dead.
Kodwa inye into ekufanele ukuba uyazi, kunyanzelekile ukuba ube kuKristu kungenjalo ufile.
You can't live outside of him.
Awunako ukuphila ngaphandle kwakhe.
Your church might be all right as a building. Your fellowship might be all right as man.
Inkonzo yakho isonokuba ilungile njengesakhiwo.
But when you deny the body, the blood, the word of Jesus Christ, you're dead the minute you do it.
Kodwa ukwala umzimba igazi ilizwi lika Jesu Christ ufile kanye ngalo mzuzu ukwenze ngawo oko.
God's chosen place of worship.
Lindawo enyulweyo kaThixo yokunqula.
That's where his name is exactly.
Nako apho likhoya igama lakhe ngokuchanekileyo.
That's where he chose to put his name.
Nako apho anyule ukulibeka khona igama lakhe.
Not in the church. But in the Son, Jesus Christ.
Hayi ebandleni koko kunyana uYesu Kristu.
Notice, safety line, only in the place of his choosing, in his Lamb, and in the name of the Lamb.
Kaphela ukhuseleko luxhomekeke kuphela kwindawo enyulweyo nguye, kwimvana yakhe nasegameni lemvana.
Notice, it was a male lamb, a he, not a her.
Kaphela yayiliqhwana eliliduna. Iduna, hi elilithokaz.
Not a church, she, but his name, not her name.
Hi ibandla, ithokaz. Kodwa igama lakhe, hi igama lalo.
Where he was going to meet the people is not in her name, but in his name. Him, the Lamb.
Apho ayeza kuhlangana khona nabantu, kwangekho egameni lalo. Koko egameni lakhe, yena imvana.
Now we say the church, the great mighty church. She did this and she did that.
Ngoku sithi ibandla, ibandla elinamandla elikhulu, lilo elenza oku, laza lenza oku ya.
She's waving storms. We picked up in population. We're great in numbers. We're a mighty church. She's a great thing.
Lamelana nenkwetelo siya senyukela ngokwenani, sibakhulu ngamanani, silibandla elinamandla, linto enkulu.
But God never said anything about a she. He said him.
Kodwa uThixo akazange athethe into ngalo. Wathi nguye.
Him is a meeting place.
Amen.
The Lamb, not the church.
Yena uyindawo yokuhlangana, imvana, hayi ibandla.
Not her name, but his name.
Hayi igama lalo koko igama lakhe.
He didn't put her name anywhere, he put his name in him.
Akazange alibeke ndawo konke igama lalo, wabeka igama lakhe kuye.
That's why all we must do, or word or deed, we must do it all in the name of Jesus Christ.
Kungoko kunyanzelekileyo ukuba konke sikwenzayo nokuba ungelizwi okanye isenzo kufanele sikwenze konke egameni lika Jesu Christu.
If we pray, we got to pray in the name of Jesus.
Ukuba siyathandaza kufanele sithandaze egameni lika Jesu.
If we ask petition, we've got to ask in Jesus' name.
Ukuba sicela isibongozo simele ukusicela egameni lika Jesu.
If we walk, we walk in Jesus' name.
Ukuba siyahamba, sihamba egameni lika Jesu.
If we talk, we talk in Jesus' name.
Ukuba siyathetha, sithetha egameni lika Yesu.
If we baptize, we've got to baptize in the name of Jesus Christ.
Ukuba siyabaptiza, fanele ukuba sibaptize egameni lika Yesu Christ.
For all that we do in word or deed, do it in the name of Jesus Christ.
Kuba konke sikuba sikwenza ngelizwi nokuba ngesenzo, masikwenze egameni lika Yesu Christ.
A fellow said to me one time discussing that. He said, Brother Branham, my wife, I don't.
Umfortile wakhe wathi kumngaxesha lithile sixoxa ngoko wathi mzana uBranham inkosikazi yam andi.
Said she, her name is such and such. She's a minister. Maybe sitting here now.
Wathi yona igama layo ngusibanibani ungumlungiseleli mhlawumbe uhlele apha ngokuhlwa nje.
And he said my wife said she's got my name.
Wathi inkosikazi yam inegama lam.
I'll just say Jones because it wasn't Jones.
Ndiza kuthi nje Jones ngoba yayingengo Jones.
He said, she don't have to get up in the morning, get the broom and say, now I sweep the floor in the name of Jones.
Wathi ngoku akufunekanga ivuke ngentsasa ithabathe umtshayelo ithi ngoku ndiza kutshayela umgangatho egameni lika Jones.
And I wash the dishes in the name of Jones.
Kwaye ndihlamba izitya egameni lika Jones.
And I patch the clothes in the name of Jones.
Kananjalo ndilapha impahla egameni lika Jones.
He said, I don't think you have to call any name at all.
Wathi andiqondi ukuba ufanele ukuba ubize nagama ngokupheleleyo.
I said, I believe you do. Right.
Ndathi ndikholwa ukuba umelwe injalo loo nto.
And he said, well, she don't have to say everything she does is in the name of Jones to begin with.
Waze wathi ke ngoba akufanelanga athi yonke into ayenzayo isegameni lika Jones indawo yokuqala.
I said, but you never walked down on the street and got her and say, come on, Jones.
Ndathi kodwa uzange uhle ungene esitratweni uyifumane uze uthi yizapha Jones.
She had to become first by a ceremony. A marriage ceremony, Jones.
Kwafuneka ukuba ize kuqala ngenkonzo yodwa yesiko, inkonzo yomtshato, Jones.
If she didn't, you're living in adultery.
Ukuba izange yenze njalo uphila ekukhexezeni.
And if you're baptized any other way but in the name of Jesus Christ, it's an adultery baptism, which is not found in the Bible.
Ukuba ubhaptizwe nangayiphina enye indlela kungekho egameni lika Jesu Christ, ubhaptizo lokukhexeza lona lalingafunyanwanga eBhayibhileni.
Then what you do in word and deed, do it all in the name of Jesus.
Konke yonke into eyenzayo ngokwelizwi nangomsebenzi yenze egameni lika Yesu.
After that, what you do, but first you have to come in his name.
Emva koko into oyenzayo kodwa kokuqala kunyanzelekile ukuba uze egameni lakhe.
There's many fine women in this building tonight. Fine, loyal women. But there's one Miss William Branham.
Baninzi abafazi abalungileyo kwesakhiwo ngokuhlanje abahle abafazi abathembekileyo kodwa umnye unkosikazi William Branham.
She's the one who goes home with me. She's the one that's my wife.
Ngulo uhamba nami ukuya ekhaya, nguye inkosikazi yami.
There's fine people in the world, fine churches, but there's one Miss Jesus Christ.
Amen.
And that's who he's coming for.
Kukho abantu abalungileyo ehlabathini iinkonzo ezilungileyo kodwa umnye unkosikazi Yesu Kristu lo ke ngulo aza kubuyela yena.
That's where his name lays.
Kulapho lilele khona igama lakhe.
That's where his worship is.
Amen.
And her alone. That is true.
Nanso ke apho ikhoyo indawo yakhe yokunqula ikuye kuye yedwa ke inyaniso leyo.
Oh yes sir, we find that to be true.
Oh ewe mhlekazi, sifumanisa ukuba inyaniso leyo.
Now that's why we do in word our deed, we do it in the name of Jesus Christ.
Ngoku sesizathu thina konke sikwenzayo ngelizwi nokuba ngomsebenzi sikwenza egameni lika Yesu Christu.
There is not another name given under heaven for salvation but the name of Jesus Christ.
Akho gama limbili nikweyo phansi kwezulu lokusindisa koko ligama lika Yesu Christu.
Acts the second chapter says that for being known unto you there's not another name given under heaven whereby man must be saved only in the name of Jesus Christ.
Izenzo sahluka sesibini sitsho ukuthi makwazeke kuni ukuba akho gama limbili nikweyo phansi kwezulu umuntu anokusindiswa ngalo kuphela kusegameni lika Yesu Christu.
Amen. I hope you get.
Amen. Ngiyathemba ukuba niyayifumana.
The name of Jesus Christ, every highest heaven is named him.
Igama lika Yesu Christu onke amazulu aphakamileyo abizwa ngaye.
All the family in heaven is named Jesus, the Bible says.
Lonke usapho lwasezulu libizwa ngoYesu itsho iBhayibhile.
And all the family on earth is named Jesus.
Kwaye lonke usapho lwasemhlabeni lubizwa ngoYesu.
So that's God's chosen name and where he's put it.
Kokelo ligama lika Thixo linyulwe na lapho alibeka khona.
Amen.
That's his place of worship is in Jesus Christ.
Indawo yakhe yokukhonza iku Yesu Christ.
Now, we know that to be so.
Ngoku siyazi kuba oko kunjalo.
No other place to worship but in him.
Akho ndawo yimbi yakukhonza koko kukuye.
There's no other name under heaven given among men whereby they must be saved.
Akukho gama limbi phansi kwezulu nikwe yaphakathi kwabantu abanokusindiswa ngalo.
His is God's name of redemption.
Elakhe ligama lika Thixo lokuhlangula.
God has a name called Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Jehovah Jireh, the Lord forgives all our sins.
UThixo unegama libizwa ngokuba nguJehovah Jireh, uJehovah Rapha. UJehovah Jireh, inkosi ixola zonke izono zakho.
Jehovah Rapha, the Lord heals all our diseases.
UJehovah Rapha, inkosi iphilisa zonke izifo zakho.
He had many titles, but he's got one name of redemption that belongs to the human race, and that is the name of Jesus.
Wayenezihloko ezininzi kodwa unegama elinye lokuhlangula elilelo luntu eloke ligama lika Yesu.
That's his name he chose to put.
Ligama lakhe wanyulayo kulibeka.
Where did he put it? He put it in Christ.
Walibeka phi? Walibeka ku Kristu.
All their church names, creeds, titles is death to trust them.
Onke amanye amagama ebandla imigaqo isihloko akukufa ukuthembela kuwo.
You're trusting the Methodist church to take you to heaven? You're lost.
Ukuba uthembele kwibandla lasewisile ukuba likusezulwini ulahlekile.
If you're trusting the Pentecostals, the Pentecostal church to take you to heaven, you're lost.
Ukuba uthembele kwibandla lakwamoya, ibandla lakwamoya likusezulwini ulahlekile.
In the Baptist, Lutheran, Presbyterian, Catholic, any other church.
Kwibaptist, amaLuthera, amaPresbyteri, amaKatolika, nayiphina enye inkonzo.
You're trusting their name or their title or their creed, you are lost.
Ukuba uthembele kumagamazo okanye izihloko zazo okanye imigaqo yazo ulahlekile.
Because you can't even worship until first you come into the place of worship. Amen.
Ngokuba unako nokunqula ude ube uqala ungene kuloo ndawo yokunqula. Amen.
That's the only place God meets the worshiper. Is a place he chose to put his name.
Yiloo ndawo kuphela apho uThixo ahlangana khona nomkhonzi. Kukwindawo ayinyulela ukulibeka kuyo igama lakhe.
All others, you trust in him, you'll die.
Zonke ezinye ukuba uthembela kuzo uyakufa.
He also, another shadow of Jesus here, I've got marked down the scripture.
Wathi kananjalo, esinye isithunzi sika Yesu apha, dinaso siphawule apha isibhalo.
Also he foreshadowed here, he must be without a blemish.
Kananjalo yena waba sisithunzi apha, kufanele kuba angabi nasiphako.
The place he puts his name, this lamb must be without a blemish.
Indawo alibeka kuyo igama lakhe, eliqhane kufanele kuba lingabi nasiphako.
Now, what denomination system can you pin this to?
Ngoku leliphi ihlelo kanye inkqubo onako kwayamanisa nalo oku.
What church?
Leliphi ibandla?
Catholic, Protestant, Jewish, whatever it is. What system denomination can you pin that to without a blemish on it?
UbuKatoliki, uProtestant, ubuJuda, nokuba leliphina yeyiphi inkqubo ihlelo nokwayamanisa nalo oko elingenasiphako kulo.
It's all rejected and refused.
Laliwe lonke lalahlwa.
But there is a place.
Amen.
Hallelujah.
Kodwa ikho indawo. Hallelujah.
That place is in Jesus Christ.
Londa okayiku Yesu Christ.
There's not a blemish on him.
Akukho siphako kuye.
There's no fault in him.
Akukho siphoso kuye.
You cannot pin this.
Awunako kwayamanisa oku.
All these people try to do so, say their church is without fault and all this.
Bonke abantu bazama ukwenza ngolo hlobo. Bathi bandla labo alina siphoso nako konke oku.
It's filthy word breakers. Lovers half dead lay your sin. Creed. But it is not the truth.
Kabaphuli belizwe abangcoleyo abathandi abasesiqingatheni sokufa amalawo dike umgaqo koko asiyonyaniswa.
But even Pilate himself, his enemy, said I can find no fault in him. His own enemy testified there was no fault in him.
Kodwa no Pilato ngokwakhe utshaba lwakhe wathi andifumani tyala kuye. Utshaba lwakhe buqu lwangqina ukuba kwakungekho kutyala kuye.
You can't pin any sin on him.
Akunako kwayamanisa sono kuye.
He said to the priest of his days, which one of you can accuse me of sin?
Wathi kubabingeleli bomhla wakhe, nguphi onako kuni ukundimangalela ngesono?
Who can show me that I'm a sinner?
Ngubani onokundibonisa ukuba ndingumoni?
Tell me one church that can say they never did you anything wrong.
Ndixele naliphina ibandla elinokutsho ukuba lizange lenza nantoni na engeyiyo.
Frankly, there's not a one of them hardly but what's murdered and done everything there is on the calendar to do hard.
Ngokuphandle akukhona linye kuwo ngeliphandle koko abulala enza yonke into ekhoyo kwisalatha maxesha ngokuphandle enokwenziwa.
Then still call himself, so it's not God's meeting place of worship in any creed or denomination.
Baze ke babe sasibiza. Hayi, asiyo indawo yokuhlangana kaThixo okukhonza. Ayikho kona uphina umgaqo kanye ihlebe.
My friends, I don't want to hurt feelings, but I'm responsible for a message.
Ngoku sihlobo, andifuni kunivisa ubuhlungu, kodwa ndinoxanduva lo myalezo.
And that message has come out of this mess.
Kwaye lo myalezo uthi phumani kule mbuthu mbuthu.
If I ask you to come out, where am I going to take you to?
Ukuba ke ndicela ukuba niphume, ndiza kunisaphi?
Would I take you to the Branham Tabernacle? It's as much fault as any rest of them.
Ingaba mhlawumbi ndiza kunisisa kumnquba kaBranham? Sisiphoso esifanayo nezinye eziya yeso.
But there's one place I can take you to where you're safe and protected from death. That's in Jesus Christ. It's God's place of worship.
Kodwa inye indawo endimthabathela kuyo. apho nikhuselekileyo nakhuselwa ekufeni leyo ke ikuyesu kristu indawo yokukhonza kathixo.
That's the place I'm introducing to you tonight, where God put his name.
Nanso indawo endiyazisa kuni ngokuhlwanje apho uthixo alubeke khona igama lakhe.
Where he promised he'd meet every person that come in there, he'd worship with him and feast with him. That's in Christ.
Apho wathembisa ukuba uya kuhlangana naye khona wonke umntu uya kungena apho uya kudlelana naye adle naye kukristu ke apho.
Not in no church, no tabernacle, but in Christ he is God's tabernacle.
Hayi bandleni, hayi mnqubeni, koko kukristu nguye umnquba kathixo.
He is a place that God came into himself and dwelt in him.
Nguye indawo kathixo aweza kuye ngokwakhe wahlala kuye.
This is my beloved son in whom I'm pleased to dwell in.
Lo mnyana wami intanda endikholisiwe ukuhlala kuye.
That's where God tabernacle brought his name and placed it up on Jesus Christ.
Nako apho uThixo ahlala khona walizisa igama lakhe walibeka phezu koYesu Kristu.
Therefore his name was put in a man, his son Jesus Christ, in which he tabernacled himself.
Konke igama lakhe labekwa phezu kwendoda unyana wakhe uYesu Kristu apho wathe wazihlalisa khona ngokwakhe.
And in that tabernacle we're in a type the old Jerusalem.
Kulomnquba ke apho kwakuzekeliswa khona iYerusalem yakudala.
The old feast, the old temple was a type.
Izidlo zakudala iTemple yakudala yayingumzekelo.
When the smoke come in the day that the ark went into the covenant and settled down and the voice of God was heard from it.
Kwakusithi kwangena umsi ngalamhla kwangena ngawo ityeya yomnqophiso wahlala phansi laza izwi likaThixo leviwa liphuma kuwo.
So did the voice of God be heard coming into the tabernacle, Jesus Christ.
Ngokunjalo izwi likaThixo leviwa liphuma kumnquba uYesu Kristu.
Which the old natural was a type and a shadow of the new.
Toleyo ithi okwemvelo nokwendalo kwakudala kwakungumzekelo nesithunzi sokutsha.
And when he came into Christ he said, this is my beloved son in whom I'm pleased to dwell in.
Kwaye wathi akungena kuKristu wathi lo ngunyana wami intanda endikholisiwe ukuhlala kuye.
And I'll choose the place where I'll put my name and where I will meet man and where I will worship at.
Kwaye ndiyakuyinyulela indawo yam endiyakulibeka kuyo igama lam apho ke ndiyakuhlangana khona nomntu nalapho ndiyakukhonza khona.
God chose the place.
UThixo wayinyula loo ndawo.
Not in no church denomination, but in Jesus Christ. Yes, sir.
Akukona kuliphina ihlelo lebandla koko kukuKristu Yesu ewe mhlekazi.
You must also be without a blemish, as I said.
Umelo kukuba ngonjalo angabi nasiphako njengokuba bendichike.
No denomination can claim that. They do their antichrist.
Akukhohlelo nokubanga oko ukuba bayenza loo nto bangumchasi Kristu.
Now we find out here, notice his shadow again.
Ngoku sifumanisa ukuba apha qaphela indlela esiyo isithunzi sakhe kwakhona.
The lamb is to be kept up.
Iqhwane ligciniwe.
Now this is down in Exodus 12, if you're marking it down. Exodus 12, 3 to 6.
Ngoku okufumana kuExodus sahlweshwe nesibini ukuba ungathanda ukuyibhala. Exodus sahlweshwe nesibini verse 3 kuya kwesithandathu.
The lamb must be kept up 4 days to be tried to see if it's worthy to go to the sacrifice yet.
Iqhwane kufanele ukuba ligcinwe insuku ezine ukuba lilingwe ukubonakalalisa ukuba selifanele na ukuya edinini.
Must be examined over and over for 4 days to see if there's a blemish on it.
Kufanele ukuba lithathwe lingalingwe liphindwe insuku ezine zonke ukubona ukuba akho siphako nakulo.
See if there's any sickness in it. See if there's anything wrong with the lamb.
Kubone ukuba ngaba akukho ukugula nakulo. Kubone ukuba ingaba akukho nto engalunganga nakwiqhwane elo.
It must be kept up 4 days.
Kufanele ukuba ligcinwe insuku zibene.
I know somebody might thought there's a little bit killed on the 14th.
Ngokuqaphela abanye benu basenokucinga ukuba kwakuba kancinane liqhwane liqhelwe ngoweshumi lesine.
But you remember they took the lamb on the 10th day of the month and killed it on the 14th day of the month. See?
Kodwa ukukhumbule babelithatha iqhwane ngomhla weshumi enyangeni baze baliqhele ngomhla weshumi elinesine enyangeni, yabona?
Which is kept up for 4 days.
Nto leyo ithetha ukuba laligcinwe insuku ezine.
Now, Jesus, God's name lamb, went into Jerusalem and never came out again until after his death, burial and resurrection.
Ngoku uYesu ixhwanele igama likaThixo wangena eYerusalem waza kaphuma kwakhona kwade kwaba semva kokufa kwakhe ukungcwatywa nokuvuka.
He was kept up under critics for 4 days and 4 nights.
Wagcinwa ephansi kwababhenci insuku ezine nobusuku obune.
How perfect that lamb was tied.
Indlela yokuzekelise ngayo ngokugqibeleleyo ixhwane.
Kept up for 4 days.
Wagcinwa insuku ezine.
That's when Pilate said, I can find no fault in him.
Kungoko wathi uPilato andifumani tyala kuye.
Another shadow of him. No bone could be broken in him, which is perfectly.
Esinye isithunzi sakhe akukho thambo laba nokwaphulwa kuye, nto leyo igqibeleleyo ngokukho.
When they couldn't, in killing his sacrifice, he couldn't break a bone. If it was, it was refused.
Xa babengenako ekuxheleni idini, babengenako kwaphula thambo. Ukuba kwakunjalo lalisaliwa.
And they already dropped the hammer back to break the bones in the legs of Christ when they said he's already dead.
Kwaye babesele beyirhole ihamile phaya emva ukuze bawaphule amathambo emlenzeni kaKristu ngethuba abathi usele efile.
They pierced his side and found blood and water.
Balikrazula icala lakhe bafumana igazi namanzi.
Notice again another great thing here. I won't skip it by because he was represented in the offerings. The meal offering.
Qaphela kwakhona enye into enkulu apha andizukuyitsiba andiyishiye. Ngoba wayebekwe njengomnikelo. Umnikelo wokudla.
I remember one time they had a school in the Bible called the school of the prophets. And it was quite a school.
Ndikhumbula ngelinye ixesha babe nesikolo eBhayibhileni esasibizwa ngokuba sisikolo sabaprofeti. Yayisisikolo ke ngene.
And we find out that Elijah went up there to that school one day.
Sifumanisa ukuba uElijah wenyuka wayapho kweso sikolo ngenye imini.
They said they prayed him to leave, said when you're around here things are too straight. So they wanted to get away.
Baze bathi thina babemthandaza kuba ahambe bathi uselapha nje izinto zingqale kakhulu ngoke babefuna kuba emke.
And they went out to get him a dinner. And a bunch of the priests went out, or the prophets, to get some peas to make a dinner for him.
Baze ke baphuma baya kumfunela isidlotsa semini necela ke lababingeleli laphuma okanye abaprofeti baya kufuna imbotyi ukuza kumenzela isidlotsa semini.
And when they did, they gathered a great big apron full of them.
Baza ke bathi bakwenza njalo bezisa umbhinqo uzaliswe zizo.
And when they come back, it was wild gourds, which is poison. And they threw them into the pot.
Bathi ke bakubuya yayingamathangazana nto leyo yayiyityhefu baza ke bawagalela embizeni.
And the pots begin to boil.
Zaqala ke ukubila imbiza.
And then somebody said, alas, there's death in the pot. Now we can't even eat.
Baze bathi kwakho umntu othi, oh, kukho ukufa embizeni ngoku asinako nokudla oku.
And Elijah said, bring me a handful of meal.
UElijah ke wathi ndiziseleni isandla somgubo.
And he took the meal and threw it into the pot and said, eat. The pot's healed.
Waza wathabatha umgubo ugala embizeni wathi idlani imbiza iphilisiwe.
The meal offering was Christ.
Umnikelo wokudlalo yayingu Christ.
Every burr had to be set the same and every little piece of meal had to be ground the same for the meal offering.
Sonke isityalo kwakufanele kuba sibekwe ngendlela enye. Kwaye lonke isuntswana lomgubo kwakufanele kuba ligutywa ngendlela enye ukwenzela umnikelo wokudla.
Showing that he is the healer, he substitutes and takes away death and puts life for the true law.
Oko kubonisa kuba nguye umphilisi kwaye umele ethabatha isusa ukufa afake ubomi ngalaa mithetho mibini.
Hallelujah, where death is one place, when Christ comes in, life comes in.
Hallelujah, apho ukufa kukhoyo kwenye indawo uthi uKristu akungena bungene ubomi.
He's the same yesterday, today and forever.
Nguye izolo namhlanje ngona phakade.
And where there was death, there became life because that Christ was brought in. The meal offering.
Apho ke kwakho ukufa kwabakho ubomi ngokuba uKristu wangeniswa umnikelo wokudla.
What a great lesson that these things would be if we take time to break them out.
Sisifundo esikhulu ke eso sokuba ezinto ziyakubakho ukuba sinokuzithatha ixesha lokuzicalula sizikhuphe.
Not one word of the shadows fail.
Ngoku qaphela akukho negama elinye lesithunzi elisilelayo.
Not one word ever failed of the shadow. Everything typed perfectly.
Akukho negama elinye lakhala silela lesithunzi. Yonke into yazekelisa ngokufanele kuleyo.
He's God's chosen place of worship and God's name is given to him. He is God's place of worship and God's name is given to him.
Yena uyindawo enyulweyo kaThixo unqula kwaye igama likaThixo linikelwe kuye. Uyindawo kaThixo unqula kwaye igama likaThixo linikwe yena.
He is the word of God and he is the name of God.
Ulilo ilizwi likaThixo kwaye yena ulilo igama lika Thixo.
He's both the word of God and the name of God.
Ukuko kokubini ilizwi lika Thixo negama lika Thixo.
He was the word made flesh.
Waye lilizwi lenzwe inyama.
He was the word of God, lamb of God, name of God, and was God.
Waye lilizwi lika Thixo imvana ka Thixo igama lika Thixo kwaye waye ngu Thixo.
That's what he was. The chosen and only place of worship to God.
Nanso into ayiyo engonyulweyo nokuphela kwendawo yokukhonza uThixo.
God refuses any other place besides in Jesus Christ.
UThixo ke uyayala nayiphina enye indawo engaphandle kweYesu Kristu.
You cannot worship him anywhere.
Awunako kumkhonza nakuyiphina enye.
He said, in vain they do worship me, teaching for doctrine the commandments of man.
Wathi bandikhonza ngelize befundisa imithetho yabantu njengemfundiso.
The day we have creeds, dogmas and everything, it teaches this is the way and that is the way.
Namhlanje sinemigaqo imfundiso nayo yonke enye into efundisa ukuba yindlela le nethi nansi indlela.
And Jesus said, I am the way, the truth and the life, and no man can come to God except by me.
Abe uYesu ethe ndim indlela inyaniso nobomi. Ungekho namnye umuntu onokuza kuThixo ngaphandle kwami.
In other words, I am the door to the sheepfold. Oh, without a thief.
Kamanye amazwi ndimi isango elingena ebuhlanti. Bonke abangaphandle bangamasela.
He is the only approach.
Nguye kuphela indlela yokungena.
He is the door, he is the way, the truth, the life.
Nguye isango, nguye indlela, inyaniso, ubomi.
All that there is, the only entrance, the only place, the only worship, the only name.
Konke kuphela okukhoyo, indlela ungene kuphela kwayo, indawo ekuphela kwayo, unqulo ekuphela kwalo, igama ekuphela kwalo.
Everything is tied to Jesus Christ.
Yonke into ibotshelelwe kuYesu Kristu.
All the Old Testament is tied to him, the New Testament tied to him.
Yonke iTestament endala ibotshelelwe kuye, iTestament entsha ibotshelelwe kuye.
And the church today is tied to him by the word of his commandment.
Nebandla namhlanje libotshelelwe kuye ngelizwi nomyalelo wakhe.
There's not another place or another name or anywhere where God ever promised to meet a man, only in Jesus Christ. His chosen place of worship.
Akukonda uyimbo kanye gamalimbi okanye naphina uThixo athe wathembisa ukuba uya kuhlangana khona nomuntu kukuYesu Kristu kuphela indawo yakhe enyulwe yokunqula.
Notice, God has promised to meet his worshipers in only this one place.
Qaphela, uThixo wathembisa ukuhlangana nabakhonzi bakhe kule ndawo inye kuphela.
And that is of his own choosing, not of our choosing, not of our thinking, but of his thinking. His choosing.
Leyo ke yenyulwe nguye ngokwakhe, hayi yenyulwe sithi, hayi ngokucinga kwethu, kodwa ngokucinga kwakhe, ukunyula kwakhe.
And it would be the place where he put his name, where he chose, so we find out that we find where his name was, what he chose, by his own choosing.
Kwaye ke yakuba indawo apho alibeke khona igama lakhe, apho anyule khona. Ngoke sifumanisa ukuba apho lalikhona igama lakhe, yindawo ayinyulayo, ngonyulo ololwakhe.
Now that we have found the place he put his name, that is in Christ Jesus.
Ngoku sifumene indawo libeke kuyo igama lakhe. Leyo ke ikuKristu Yesu.
And there is no other place or no other name. Are you satisfied of that? Say amen.
Kwaye ke akondawo yenye okanye igama lelinye. Niyoneliswa ilonto? Itani amen.
Now the thing of it is, if we find where the place is.
Ngoku inyeke into ukuba sifumene apho ikhoyo lo ndawo.
The worship place is nowhere accepted, only in Christ.
Indawo yokunqula yamkeleki naphina kuKristu kwaphela.
You can repent. You can do that. But you're not worshiping yet. You're asking for pardon.
Ungaguquka, ungayenza lonto. Kodwa awukakhonzi, ucela uxolo.
Peter said on the day of Pentecost, when they seen them all speaking with tongues and great signs and wonders taking place.
Ngomhla wePentecost bakubona babonke bethetha ngelwimi nemiqondiso emikhulu nemangaliso.
They begin to laugh at church and said, these men are full of new wine. They act like drunk people.
Baqala ukuhleka libandla elenza oko bathi lamadoda azalise iwine entsha enza njengabantu abanxilileyo.
Mary the virgin, all of them was together, 120 of them.
Umaria intombi bonke babehlanganisene apho ikhulu elinamashumi abini labo.
And they were staggering like drunk men and speaking in tongues and carrying on.
Kwaye ke babexhathazela njengamadoda anxilileyo bethetha ngelwimi beqhubela phambili.
He said, these men are full of new wine.
Baze bathi aba bantu bazaliswe iwayini entsha.
But Peter standing up said, men and brethren, these men are not full of new wine. For this is just the third hour of the day.
Kodwa uPetros ephakamile wathi, madoda bazalwana, aba bantu abazaliswanga iwayini entsha, kuba iselixa lesithathu lemini.
But this is that which is spoken by the prophet Joel.
Oku koko kwathethwayo ngumprofeti Joel.
And it shall come to pass in the last days, saith God, I pour out my spirit upon all flesh.
Kuyakuthi ngemehla ugqibela utsho uThixo ndiwuthule umoya wami phezu kwayo yonke inyama.
Your sons and daughters shall prophesy. Upon my handmaids and maidservant will I pour out of my spirit.
Onyana be nentombi zenu ziprofete ndaye phezu kwabakhonzi namakhonzazana bam ndiya kuthulula umoya wami.
I'll show signs in the heavens above and on earth, fire, pillars of fire, vapors of smoke.
Ndiyakubonakalisa imiqondiso emazulwini phezulu nasemhlabeni phansi umlilo insika zomlilo intshinyela yomsi.
It shall come to pass before the great and terrible day of the Lord shall come that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
Kuyakuthi phambi kokuba kufike imini enkulu eyoyikekayo yenkosi ukuba wonke oyakubiza egameni lenkosi uyakusindiswa.
When they heard this they were pricked in their heart and said, man and brother, what can we do?
Bathi bakuvawa ukuba hlabeka enhliziyweni yabo. But my daughter Basarana, sit in now.
Peter said, repent every one of you.
Amen.
And be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins.
Petros wathi gutukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni lika Jesu Christ ukuze nixolelwe izono.
Then you shall receive the gift of the Holy Ghost for the promises to all future generations.
Naye niyakwamkela isipho somoya oyingcwele kuba idinga likuna kuzo zonke izizukulwana ezizayo.
Now we find that. Now we want to find how we get into him.
Ngoku sifumene lonto. Ngoku sifuna ukufumanisa ukuba singena kanjani na kuye.
How do we get into this place of worship?
Singena kanjani kule ndawo yokukhonza?
1 Corinthians 12 settles it.
AmaKorinto oqalisa shoshu mesibini ayakulungisa oko.
For by one spirit.
Kuba ngamoya mnye.
Not by one church. Not by one creed.
Hayi ngabandlalinye, hayi ngamgaqo mnye.
Not by one pastor. Not by one bishop.
Hayi ngamfundisi mnye, hayi ngabishop mnye.
Not by one priest.
Hayi ngampriest mnye.
But by one Holy Spirit, we are all baptized into one body, which is the body of Jesus Christ.
Koko ngamoya mnye oyingcwele, sibhaptizelwa sonke emzimbeni mnye. Lo ngoka Jesu Christ.
And subject to every gift that lays in that body. Yes, sir.
Kwaise nelungelo kuso sonke isipho isikulomzimba ewe mhlekazi.
No joining, no reciting of creeds, no pumping up, letting down, handshaking of the.
Hayi ukujoin, hayi ukucengceleza imigaqo, hayi kuzivuselela nokuyekelela nokuhamba nokubamba izandla okanye nantoni nayenye.
But by birth we are baptized into the body of Jesus Christ. Amen.
Koko ngokuzalwa sibhaptizelwa emzimbeni kaYesu Kristu. Amen.
By one Holy Spirit, we are all baptized into one body.
Ngamoya uyingcwele mnye, sibhaptizelwe emzimbeni mnye.
And what is that body?
Uyintoni ke lo mzimba?
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Ekuqalekeni ubekho ulizwi, waye ulizwi kuye uThixo, waye ulizwi enguThixo.
And the Word was made flesh and dwelt among us.
Ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu.
How can we be in that body and deny one word of it? Or place it off somewhere else. That's not even in the body.
Singakuwa njani lo mzimba sesilikhanyele izwi elinye lalo okanye silibeke eqaleni kwindawo ethile engekho nokubakho emzimbeni.
How can we ever do it?
Singaze sikwenze njani oko?
God's chosen place. Notice.
Indawo enyulwe kaThixo qaphela.
And when you are truly baptized into him, the true evidence is that you believe him the word.
Kwaye xa ubhaptizelwe kuye ngokwenene ubungqina benyaniso kukuba uyakholwa kuye ulizwi.
How can you be a part of him and then deny him?
Ungayinxalenye yakhe njani uze umkhanyele?
How can I deny my hand being my hand?
Ndingasikhanyela njani isandla sam ukuba sisisandla sam?
If I do this, something mentally wrong with me.
Ukuba kukho ukuba ndiyakwenza oko ikho into engundonakele engqondweni yam.
And how can I if there's something mentally wrong with me, deny that's my hand? Then now that's my foot.
Kwaye ndingathini ukuba kukho into engindonakele ngqondweni yam ndikhanyele ukuba sisandla sam esi ndikhanyele ukuba lunyawo lwam olu.
There's something spiritually wrong with the believer that denies any word that God ever said and promised.
Kukho into engindonakele ngokomoya kwikholwa eliya kuyikhanyela naliphina ilizwi likaThixo wakhe walithetha walithembisa.
There's something spiritually wrong with that so-called believer.
Kukho into engindonakele ngokomoya kwelo kholwa libizwa ngokuba likholwa.
You can't deny one letter of him. Because you have become a part of the same.
Awunako ukukhanyela nonobumba omnye wakhe ngokuba wenziwe wayinxalenye yoko.
You are part of him because you're baptized into him.
Uyinxenye yakhe ngokuba ubhaptizelwe kuye.
By the Holy Spirit has brought you into the body of Jesus Christ.
Ngomoya oyingcwele othe wakungenisa emzimbeni kaYesu Kristu.
What a beautiful thing.
Into enhle kanjani leyo.
God had a certain place to meet. He met Abraham. And there Abraham worshiped.
Uthixo wayenayo indawo awahlangana kuyona uAbraham, wazapho uAbraham wamnqula.
All down through the Testament.
Konke ke ukuhla kuTestament.
And his promised word will be interpreted in you by him.
Kwaye ilizwi lakhe ledinga liyakucaciswa kuwe nguye.
Did you get that?
Uyiqondile lo nto?
The word that he promised to fulfill in the day that you're living in.
Ilizwi lakhe elo walithembisayo ukuba uyakulizalisekisa kulomhla uphila kuwo.
You will be a written epistle of God, read of all men.
Uyakuba incwadi ebhalwe nguThixo efundwa ngabantu bonke.
Not what you claim, but what God does through you will speak out louder than anything you can claim.
Hayi oko kubangayo, koko oko uThixo akwenzayo ngawe kuyakuthetha ngelizwi eliphezulu kunayo nantoni na oyibangayo.
God said, "These signs shall follow them that believe." That speaks to you.
UThixo wathi nansi ke imiqondo yakulandela nawe bakholiweyo yiyo ethetha ngawe.
He spoke of this age, what would be now?
Wayethetha ngesigaba into yakwenzeka ngoku.
The believers of this age has to believe this, what he promised today.
Amakholwa esisigaba afanele ukukholwa oku into awathembisa ngayo esenzela unamhlanje.
Just the same as they had to come into the ark to be saved, go out of Egypt to be saved.
Kanye into enye kunoba bamelwe kungena enqana wenu ukuze basindiswe, baphume eYiputa ukuze basindiswe.
They have to come into Christ to be saved now, into the word message. That he's the same yesterday, today, and forever.
Bamelwe ukuba bangene kuKristu ukuze basindiswe ngoku. Bangene elizwini lomyalezo wokuba unguye izolo namhlanje ngonaphakade.
How do you get into it? By baptism.
Ungena kanjani ke kuwo? Ngobhaptizo.
Baptism of what? Water by the Holy Ghost.
Ubhaptizo lwantoni? Amanzi. Ngomoya oyingcwele.
One spirit, we're all baptized into this one body.
Ngamoya mnye sibhaptizelwe kulowo mzimba mnye.
And his promised word.
Nangelizwi lakhe lesithembiso.
He will not, you won't have to interpret it. He will interpret it through you. What you're doing, what he promised to do.
Awunokuze kufuneke ulitolike. Nguye olitolikayo ngawe ngento oyenzayo, into awathembisa ukuba uya kuyenza.
The church that follows him will be so much like him until the people know.
Ibandla elimlandelayo liyakufana naye kangangokuba bathi abantu bazi.
Look at Peter and John when they were questioned about healing a man at the gate called Beautiful.
Khangela kuPetros noYohane ngethuba babebuzwa ngenxa yokuphilisa umuntu kwisango ekuthiwa lihle.
They said they perceived those priests did that they were both ignorant and unlearned men.
Bathi baqonda ubabingeleli baqonda ukuba babenako kokubini ukungazi bengamadoda angafundanga.
But they take notice that they had been with Jesus.
Kodwa baqaphela ukuba babenaye uYesu.
Because what? They were doing the things that he did. It must be about the Father's business. And today it must be the same.
Now
remember, he's the same yesterday, today, and forever. Where God meets you in him, the only place there is.
Kuba uThixo uhlangana nawe kuye. Indawo ekuphela kwayo ekhoyo.
For that is where he has chosen to put his name.
Kuba kulapho apho anyule ukulibeka khona igama lakhe.
In Jesus.
KuYesu.
Jesus is the name of God.
UYesu ligama likaThixo.
Remember, Father, Son, Holy Ghost is titles to the name Jesus Christ.
Khumbula kuba uyise, unyana, umoya oyingcwele zizihloko ezisingise kwigama uYesu Kristu.
When Matthew said, "Go ye therefore, teach all nations, baptizing them into the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost."
Ngethu uMathewu wayesithi hambani ngoko nizifundise zonke inhlanga nibabhaptizela egameni loYise, loNyana, loMoya oyingcwele.
How it's been misinterpreted and say in the name of the Father, name of the Son, name of the Holy Ghost.
Indlela le ekuthe kwacaciswa ngokungekho ukona namhlanje oko baze bathi egameni likaYise, egameni loNyana, egameni loMoya oyingcwele.
It's not even written.
Akubhalwanga nokubhalwa oko.
It's in the name singular of the Father, Son, Holy Ghost.
Kuse egameni elinye likaYise, nyana, moya oyingcwele.
Father's not a name. Son's not a name. Holy Ghost is not a name. It's a title.
10 days
later, Peter stood up and said, "Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ." Then he did what he told him not to do. He did what he told him to do.
Okay.
But the name of the Father, Son, and Holy Ghost is the Lord Jesus Christ. Every person in the New Testament was baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Not one person in the Bible was ever baptized in the titles of Father, Son, Holy Ghost. That never did come into existence until the Nicaea Creed was put on at Nicaea Rome. There was an order of the Catholic Church found, vindicated the same thing in the Catechism. I've got it. It's right. Facts of our faith and so forth.
Ndinayo injalo lonto isizathu sokholwethu nezinto ezinjalo.
That it absolutely is a Roman Catholic creed.
Ukuba lonto ngokupheleleyo ngumgaqo mfundiso obukatolika base Roma.
They'll tell you it's not the Bible, but they say they have power to change them words if they wish to because of the Pope.
Bayakuxela kuba ikho eBhayibhileni kodwa ke bathi banalo igunya lokuguqula lokuguqula lo magama kuba banqwenela ukwenza oko ngenxa ka Pope.
How different.
Ndichasene noko.
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
UYesu Kristu nguye izolo namhlanje ngona phakade.
Whosoever shall take one word out of this Bible said Jesus or put one word in it, his part will be taken from the book of life.
Kwaye nabani na uyakuthatha igama elinye alisuse kule Bhayibhile watsho uYesu.
One word, not a sentence or a paragraph, but a word. Whosoever shall take one word. In the beginning, God fortified his people with his word. One word. Misconstrued, caused every death, every heartache, every sorrow.
Igama elinye elisiswe ngendlela engeyiyo lenza konke ukufa kukhoyo yonke inhlungu.
She never broke a sentence, she broke a word.
UEva akazange aphule sivakalisi, waphula igama.
When Jesus came in the middle of the book, that's the first of the book.
Kwathi kwakufika uYesu embindini wencwadi, yayintoni yokuqala encwadini leyo.
When Jesus came in the middle of the book, what did he say?
What do you say?
It is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Kubhalwe kwathi umuntu akasayi kuphila ngasonga sodwa koko ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo.
In the last of the book, Revelation, the 22nd chapter, the 18th verse, the very last part of the Bible.
Kwincwadi eyokugqibela isityhilelo sisahluko samashumi nesibini umqolo weshumi nesibhozo eyona ndawo yeyokugqibela eBhayibhileni.
Jesus speaks himself, said, "I testify that if any man shall take one word out of this book, or add one word to it, his part will be taken out of the book of life."
UYesu apho uthetha ngokwakhe wathi, "Ndiyangqina ukuba umntu uyakuthabatha igama libe linye, alisuse kule ncwadi okanye ongeze libe linye kuyo, isabelo sakhe siyakususwa encwadini yobomi."
Because he's a false prophet. Amen. And has misconstrued the people.
Ngokuba ungumprofeti obuxoki kwaye ubalahlekisile abantu.
And their blood will be accounted to his hand. Of doing so. We must keep that one place of worship that is Jesus Christ the Word, the same yesterday, today, and forever.
Kufuneka siyigcine loo ndawo inye yokunqula leyo ke nguYesu Kristu ilizwi inguye izolo namhlanje nangona phakade.
Amen. All right.
Amen. Kulungile.
Remember, there's no other meeting place to worship. Not a place. God chose it.
Kumbula ukho ndawo imbi yokuhlangana. Akho nandawo.
John, way back yonder at the tie between the New and Old Testament.
Uyohane paya ekuhlanganisweni kweTestamente entsha nendala.
Listen close now. Notice closely.
Phula phulisisa ngoku, qaphelisisa.
John, that great eagle, come flying from the wilderness one day.
Uyohane olwakhosi lukhulu, lweza lubhabha luvela enhlango ngenye imini.
Great wings spread. He lay down on the bank of the Jordan.
Amaphiko alo makhulu evuliwe. Lwachopha phezu konxweme eJordani.
Hallelujah. A great eagle prophet. Hallelujah. that bridges the way between the Old and New Testament.
Umprofeto mkulu olukhozi oyenza indlela yokuhlangana phakathi kweTestament endala nentsha.
And he called them from right and left.
Waze ngobabiza basuka kunene nasekhohlo.
He was calling a day of repentance.
Wayememeza umhla wenguquko.
Here come the Pharisees and Sadducees out.
Nabo ke besiza abaFarisi nabaSadus.
He said, don't begin to say within yourself, we have Abraham to our father, because I tell you, God's able to these stones to write for Abraham.
Nize ningaqali nithi ngaphakathi kwenithina sinoba wethu uAbraham, kuba ndiyanixelela uba uThixo unako ukumvelisela abantwana uAbraham kulamatye.
Oh my! When he began to throw his gospel out and saying, there stands one among you who you don't know.
Oh, bet. Wathi akuqalisa kuyijula ivangeli yakhe ikhupha esithi kumi othile phakathi kwenu eningamaziyo.
I'm not yet identified him, but I'll know him when he comes.
Andikamkhombi okwangoku kodwa ndiyamazi akufika.
I'm not worthy to lose his shoe, but he'll baptize you with the Holy Ghost and fire.
Andifanelekanga nokukhulula isihlangu sakhe, kodwa yena uya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele nomlilo.
Hand is in his hand. He'll thoroughly purge his soul and he'll burn the chaff with unquenchable fire.
Kwaye umnyazi wokwela usesandleni sakhe, uya kusixokisa kuphele isanda sakhe, kwaye uya kutshisa umqulu ngomlilo ongacimekiyo.
That great gospel eagle sitting there as he crowed out his great threats.
All of course, the cool evangelist uhleli apho lukhonya ezo zoyikiso zalo zikhulu.
Philip come out, or Herod, the emperor at that time, proclamator, married his brother's wife.
Kwaze ukungcola kwaphuma okanye uHerode oyengukumkani ngelo xesha umazisi watshata umfazi womntakwabo.
And could you imagine that big gospel eagle sitting there and holding his peace at that?
Kwaye ke unganako ukuqikelela lwakhosi olukhulu levangeli luhleli apho luthule kwinto enjalo.
Some of them said, don't you preach on marriage and divorce now, John, because there sits Herod.
Abanye babo bathi ungakhe ushumayele ngomtshato noqhawula umtshato ngokuYohane kuba nanku uHerode ehleli phaya.
Walk got up in his face and said, it's not lawful for you to have.
When you can go up soon back what a come to train kwa umthawat in jalo londo.
What was it? He was that eagle from the wilderness.
Yintoni yena? Yayi yintoni? Wayelolo khosi luphuma enhlango.
He wasn't trained under man's scares and threats of some denomination, but he was trained under the power of Almighty God to know what would be done.
Wayengaqeqeshwa ngaphansi kwezoyikiso zabantu nezothuso zehlelo elithile. Koko wayeqeqeshwa phansi kwamandla kaThixo namandla onke ukuze azi ukuba yintona iya kuba ilungile.
He knew the identification of the Messiah.
Wayesazi ukuba yintona isibonakaliso sikaMesiya.
Hallelujah! The word means praise our God. Don't get scared. I've never hurt nobody yet.
Hallelujah. Elo gama lithela ukuthi makabonge uThixo wethu Musa okoyika. Andika kende nzakalise umuntu okwangoku.
I'm not excited. I'm all right where I am.
Andiphamba nanga ndazika kuhlapho nikhoyo.
Oh, when I think of him, that big eagle flying out there and sitting down.
Oh, ndakucinga ngaye olo khosi lukhulu lubhapha luphuma apho lohlala phansi.
He said, I'll know him when he comes.
Wathi ndiyakumazi akufika.
One day he was standing there preaching, the priest was across the other side.
Kenye imini wayemi apho umayelo wabingele libabe phanga phesha kwelinye icala.
Said you mean there come a time the daily sacrifice will be taken away?
Bathi uthetha ukuthi kuya kufika ixesha lokuba amadini emihlanga emihla asuswe.
This great temple we build and all the work we put on us big denomination.
Le temple enkulu kangaka sayakhayo na wonke umsebenzi esawenzayo thina hlelo likhulu.
He said there come a time when all that will be done away.
Wathi kuya kubakho ixesha lokuba konke oko kuphuthiswe.
And can't be your false prophet.
Akuna kwenzeka ngumprofeti obuxoki.
And he looked around. He said, behold, there he is.
Waso apunguza wathi yabonani nanku ya.
There's the God's chosen place of worship. There's the lamb, the real lamb that takes away the sin of the world.
Nanzo indoka thixo enyulwe yonqula. Nanzo imvana imvana inene thabatha isuse isono sehlabathi.
He didn't say here comes the Methodist, here comes the Baptist or the Catholic.
Akazangathi nanko umwisile siza nanko umbaptize siza okanye umkatolika.
He said there comes the lamb of God that takes away the sin of the world.
Wathi nanzo imvana kathixo ethabasa isuse isono sehlabathi.
The only safety zone there is in that lamb of God.
Indaye kuphela kwayo ukukhuseleko ekhoyo ikulomvana kaThixo.
In him alone is salvation.
Luko yokuphela usindiso.
Not in any church, any creed, any people.
Aluko nakuliphina ibandla nakuphina umgaqo nakubaphina abantu.
Any father, any mother, any holy man or nothing. Holy place.
Nakuphina ufatha nakuphina umatha nayiphina indoda ingcwele okanye nantoni na indaye ingcwele.
It's in the holy God.
Amen.
The Lord Jesus Christ, where God placed his name on a human being for redemption, who paid the price for us sinners.
Lukuthixo ngcwele inkosi uYesu Kristu apho uThixo alibeke khona igama lakhe emntwini esenzela ukuhlangula owalihlawulayo ixabiso ngenxa yezono zethu.
The only place that there is salvation.
Kukuloo ndawo kuphela apho lukhoyo usindiso.
That's the rock I stand on.
Nalo iliwaye ndimi phezu kwalo.
John identified him.
UYohane wamqondakalisa.
He said, I didn't know him when I saw him come walking up. But out there where I got my schooling.
What bendinga mazi nam ngoku bendimbona enyuka isiza. Kodwa phaya phandle apho ndayifumana khona imfundo yam.
Not in the seminary like his daddy did.
Hayi kwiziko lemfundo njengoba wenzayo uyise.
Not as a priest trained, but in the wilderness.
Hayi njengambingeleli eqeqeshiwe kodwa kwakusenhlango.
Why was in the theological seminary of Almighty God?
Amen.
Waiting for God's word.
Apho ekhona kwindawo yokufundisa izakwalizwi kaThixo namandla onke elindele ilizwi likaThixo.
Not what some group of men had hatched up, but what God had said about it.
Hayinto yecela elithile lamadoda ethile elithe yaleyivelisa kokoko kuthethwe nguThixo ngalonto.
And when John looked up and saw the Spirit coming, he said, I bear record this is him.
Waze wathi uYohane ukukhangela wambona umoya esiza. What in diangina ukuba nguye lo?
Oh my. There's your place of worship.
Oh bet. Nantso indawo yakho yokunqula.
There's your hiding place.
Nantso indawo yakho yokuzifihla.
There's the Lamb of God that takes away the sin of the world.
Nantso ivana kaThixo ithabatha isusa isono sehlabathi.
No church, no creed or nothing else.
Hayi inkonzo ethile, hayi umgaqo kanye nantona yenye.
But the Lamb of God that takes away the sin of the world.
Koko ivana kaThixo ithabatha isusa isono sehlabathi.
See how John placed it. He didn't say you Pharisees is right, you Sadducees Herodians.
Uyayibona indlela oyibeka ngayo Yohane akazange athi ninaba farasi nilungile ninaba sadus ninama herode.
He said there's the lamb.
Wathi nanso imvana.
That's the place.
Yoleyo ke indawo.
He's got the name.
Unalo igama.
He is the one.
Unguye.
Not another name under heaven.
Akukholimbi igama phansi kwamazulu.
Watch what Jesus said about John now.
Khangela into uYesu wayithetha ngoYohane ngoku.
One day John sent to him to see what he's doing.
Ngenye imini uYohane wathumela kuye ukuze babone kuba wayesenza ntona.
Jesus said of him, he was that great and shining light to show them the right path that they should follow before his advent, his first advent.
UYesu wathi ngaye wayekoko kukhanya kukhulu kukhanyayo ukuze ababonise indlela abafanele kuyilandela phambi kokufika kwakhe ukufika kwakhe kokuqala.
Listen close, don't miss it.
Phula phulisisa musa kuyiphosa.
Jesus said John was that light. Malachi 3. No mistake.
UYesu wathi uYohane wayekoko kukhanya. UMalaki sahluko sesithathu akukombazamo.
The prophet with the great shining light identified Jesus as being the only one, the Lamb.
UMprofeti onokukhanya okukhulu okubengezelayo wabonakalalisa uYesu enguye kuphela imvana.
All other lambs and priests was talking about all them other things was foolish.
Zonke ezinye izinto imvana babingelela babethetha ngazo nazo zonke ezinye izinto zazibuudenge.
Here was the Lamb, the man with the great shining light that Jesus said he was.
Yayiyo le imvana indoda enokukhanya okukhulu okubengezelayo eyathi uYesu wathi wayeyiyo.
Malachi 3 said, I'll send my messenger before my face to prepare the way.
UMalaki sahluko sesithathu watsho ndiyakuthuma umthunywa wam phambi kobuso bam ukuze alungise indlela.
And the one that was sent to prepare the way identified him the place.
Lo ke wayethunywe ukuba alungise indlela wamqondakalalisa eyiyo indawo.
That's him, there's no mistake, that's him.
Nguye lowo akhompazamo, nguye lowo.
I see the sign following him. I know that that's him.
Ndiyabona umqondo omlandela ndiyazi kuba nguye lowo.
A light coming down from heaven and going upon him.
Ukhanya kuyehla kuvela izulwini kuhlela phezu kwakhe.
He was positive that was him.
Wayeqinisekile kuba yayinguye lowo.
Then my brother, I want to ask you something in closing.
Goke mzalwane wam ndifuna ukubuza into xa ndivala.
We might say this in Malachi 4. Aren't we also promised another eagle?
Siseno kuthetha oku kumalaki sahluko sesini asithenjiswanga kananjalo ngolunye ukhozi.
A pillar of light to be following to show the erring church this day that he's Hebrews 13:8, the same yesterday, today, and forever.
Insika yokukhanya eyakulandela ibonise ibandla lilahlekileyo namhlanje ukuba ungama Hebrews sahlo shumene sithathu verse yesibhozo inguya isolo namhlanje nangona phakade
but we promise another to come flying from the wilderness
asifanelanga ukuba sibe nomnye oyakubhapha ephuma entlango
amen that's exactly the truth
amen inyaniso kanye leyo
how fitting and matching it is to Luke 17:30 where the son of man ego will be revealing himself
ulingana efaneleke kanjani uLuka isahlo shumene sixhanqe verse yashona amathathu apho unyana womuntu ukhozi ayakuzichila
to bring to naught all other worship places such as denominations and so forth
ukuze aphuthise zonke ezinye indawo zokunqula ezinjengamahlelo nezinto ezinjalo
God chose his place
uthixo wayinyula indawo yakhe
John said there it is
what to Yohane iyo leyo
and then we're promised the same thing in this day Malachi 4 to turn the hearts of the children back
kwaeke sithenjiswe kwainto enye kulomhla uMalachi sahlo sesine ukuze abuyisele inhliziyo zabantwana emva
to say that he's not dead these things are for another age
ukuze atho ukuthi akafanga ezinto asizo sesinye isigaba
baptism in Jesus name is not for back there but he's now the same
ubaptizo egameni lika Yesu lalingelo khopha yakudala koko isenguye ngoku
amen to bring to naught all other places of worship
ukuze akuphuthisa zonke ezinye izindawo zokunqula
that's what the last day eagle is to do to show that all the rest of it is foolishness.
Ilonto ezakwenziwa ukhozi lomhla ukugqibela ukubonakalisa kuba zonke ezinye izinto zibubudenge.
The nomination is folly.
Ubuhlelo bubudenge.
But to point them again with the same sign that he did that he's the same yesterday, today and forever. Hallelujah.
Kodwa ukuze abakhombise kwakhona ngomqondiso omunye owenzayo ukuba isenguye isolo namhlanje ngona phakade. Hallelujah.
Also in Revelation 4:7 We had four beasts that we just been through with.
Ngokunjalo kwisikhela lo isahluko sesini verse yesixenxe. Sibe nezilwanyana ezine esandula ukugqiba ngazo.
The first one was we found out was the lion.
Esokuqala isasikho sifumanisa kuba yayiyingonyama.
That was the first beast that went forth to meet the challenge of that day, the lion of the tribe of Judah.
Yesi silwanyana esaphuma ukuya kuhlangabezana nalo mini ingonyama esisu Sibe sakwa Yuda.
After him come the next beast.
Emva kwayo kwalandela isilwanyana silandelayo.
And we find out the next beast was an ox, which is a beast of burden, a sacrifice.
Kwaye sifunza ukuba isilwanyana silandelayo yayinkabi yenkomo, silwanyana eso iseso mthwalo, idini.
And the days of the Roman cathedral, the church died out, sacrifice.
Ngemihla yensuku zendlu yecawa ka bishop yase Roma Ibandla lafa laphela idini.
The next come was a man was a beast with the face of a man.
Into elandelayo yaba ngumuntu yayisilwanyana esinobuso obufana nomuntu.
And that man was a reformer's man's education theology and so forth.
Lo muntu ke yayingabahlaziyi imfundo yabantu imfundo yezakwalizini ezinto ezinjalo.
But the last beast that was to fly the last beast that was to come the Bible said it was a flying eagle.
Kodwa isilwanyana sokugqibela sasizakubhapha. Isilwanyana sokugqibela sasizakuza. IBhayibheli yathi yayilukhozi luphaphazela.
Hallelujah.
Hallelujah.
And the prophet said in this day it shall be light.
Umprofeti ke wathi kulomhla kuyakubakho ukukhanya.
Oh my. In that day there will be light.
Oh bet Kalomhla kuya kubakho ukukhanya.
There's been a day of reformers. There's been a day that's just a shadow. Can't call day or night.
Bekukho umhla abahlaziyi, bekukho umhla obusa isithunzi, ongena kubizwa ngokuba imini okanye ubusuku.
But in the evening time. In the eagle time.
Kodwa kuya kuthi ngexala ngokuhlwa, ngexala okhozi.
It shall be light about eagle time.
Kuya kubakho ukukhanya ngexala okhozi.
Glory you surely find.
Indlela ebuqaqa uleni ngenene niyakuyifumana.
In the waterway is a light today buried in the precious name of Jesus.
Indlela niyamanze ukukhanya namhlanje ningwatwe igamela linoyolo lika Yesu.
Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely baptize you in.
Badala nani lutsha khutukane zonani zonke zenu umoya oyincwele ngenene woni baptiza laphakathi.
For the evening light to come. It is a fact that God in Christ are one.
Kuba isibane zangokuhlwa sifikile, inyaniso kuba uThixo noKristu munye.
Amen. It shall be light about the evening time.
Amen. Kuyakubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa.
God's only chosen place to worship.
Indawo ekuphela kwayo yokunqula kaThixo.
Oh. What's this message come to? What's he going to do?
Oh, usentweni lomyalezo, uza kwenza ntoni yena?
And in his day it shall be light at the evening time.
Kwaye kuya kuthi ngomhla wakhe kubekho ukukhanya ngexala ngokuhlwa.
And what? To welcome his children back home to the true promised land.
Nantone yenye, ukwamkela abantu abakhe ababuyela ekhaya ebasa kwilizwe lokwenene ledinga.
By the same sign of the pillar of fire that led the children of Israel through the wilderness.
Kwangomqondiso omunye wentsika yomlilo eyakhokela abantu bakaIsrayeli ibakhupha enhlango.
God's chosen place to worship. Jesus Christ.
Indawo enyulweyo kaThixo yokunqula. UYesu Christ.
That's the only place there is.
Nantso kuphela indawo ekhoyo.
That's the only name God has for salvation.
Nalo kuphela igama uThixo analo losindiso.
That's what his name the family in heaven, what it's on earth is Jesus Christ.
Yilonto alithiye ngalo usapho olusezulwini nokuba lusemhlabeni uYesu Christ.
Oh church, oh people, sinner friend, don't trust in nothing else but Jesus Christ.
Oh bandla, oh bantu. Mhlobo ongumoni musa ukuthembelana kwayiphi na enye into koko kuYesu Christ.
Don't trust in any preacher.
Musa ukuthembelana kuphi na umshumayeli.
Don't trust in anybody else to save you.
Musa ukuthembelana kuphi na omnye umuntu ukuba akusindise.
Trust not in any church, any creed, any denomination.
Musa ukuthembelana kuyiphi na inkonzo nakuyiphi na umgaqo nakuliphi na ihlelo.
Trust only in Jesus Christ, for he is the light of the hour.
Thembela kuphela kuYesu Christ kuba nguye ukukhanya kwale yure.
Let us bow our heads.
Masithobe inhloko zethu.
It shall be light about the evening time. The path to glory you will surely find.
Kuyakubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa indlela yebuqaqaulini ngenene niyakuyifumana.
In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus.
Endleleni yamanzi ekukhanya namhlanje ningcwatywe egameni elinoyolo likaYesu.
Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in.
Badala nani lutsha guqukani ezonweni zenu. Umoya oyingcwele ngeneni unibhaptizela phakathi.
The evening lights have come. It is a fact that God in Christ are one.
Kuba izibane zangokuhlwa zifikile. Inyani sokuba uThixo noKristu mnye.
Oh, brother, sister, if you haven't repented yet, if you haven't been baptized in the name of Jesus Christ, would you make that start tonight?
Oh, mzalwana tate, ukuba ukaguquki nangoku, ukuba ubhaptizwanga egameni likaYesu Kristu, ungasenza iso siqalo ngokuhlwa nje.
Would you give God the opportunity to welcome you into the place where you can worship him?
Ungamnika uThixo ithuba lokuba akwamkele kwindawo apho anako ukumnqula khona.
Remember, outside of there, there is no place that God promised to meet you and welcome your worship.
Khumbula ngaphandle phaya akho ndawo uThixo athembise ukuba uya kuhlangana nawe kuyo alwamkele unqulo lwakho.
He said, Brother Branham, I worship just as sincere, so did Cain.
Uthi ke mzalwana Branham ndinqula ngendlela enyaniseke kakhulu noCain wayesenza njalo.
He made every kind of offering that Abel did, but it was a wrong offering.
Wenza zonke inhlobo zomnikelo kanye njengoba wayesenza uAbel. Kodwa ayingumnikelo ophosakeleyo.
You might go to church and pay your tithes and do your duty as a Christian ought to, just as sincere as any man or woman.
Usenako kuya enkonzweni uzihlawule izishumi zakho uyenze yonke indima yakho njengoba umKristu efanele ukukwenza unyaniseke njengayona iphina indoda okanye umfazi.
I've stood here now for some 30 years around the city here and screamed the same message.
Ndime apha isithuba samashumi amathathu eminyaka ndijikeleza kwesi sixeko silapha ndikhwaza lo myalezo omnye.
I'm getting old. I can't be with you too much longer.
Yakuka ndinakuba nani thuba lide.
But remember, in the day of judgment, my voice is recorded. They'll speak out against you.
Kodwa khumbula ngomhla womgwebo ilizwi lami lishicilelwe kwaye liyakuthetha ngokuchasene nani.
There's only one place that God puts his name, and that's not in a church, but in Jesus.
Inye kuphela indawo athe uThixo walibeka kuyo igama lakhe. Lo ndawo ke akukho ebandleni lithile koko kuYesu.
There's only one place of worship. Only one place that you are received, and that is in the beloved Jesus Christ.
Inye kuphela ke indawo yokunqula, inye kuphela indawo amkeleke kuyo, lo ndawo ke kulo uthandweyo, uYesu Christ.
There is not another name under heaven given among man whereby be saved.
Akukho gama limbi phansi kwezulu elinikiweyo phakathi kwabantu esinokusindiswa ngalo.
No church, no creed, no nothing. Jesus Christ.
Ayinkonzo ayumgaqo ayena ntoni na kuYesu Christ.
And that's supposed to be the message of the hour, to restore back the hearts of the children back to the faith that was once delivered to the saints.
Ilonto ke melwe ukuba ngumyalezo wale yure ukubuyisela inhliziyo zabantwana emva kukholo nikelwa abangcwele kwabakanye.
Won't you accept it tonight?
Awuna kulamkela ngokuhlwa nje.
While we have our heads bound And those that like to be remembered in prayer, would you just raise your hands?
Ngoke sasithobule inhloko zethu. Awaye ukuthanda ukukhunjulwa emthandazweni. Siphakamise nje isandla sakho.
Can't make an altar call. Because it's just too many.
Asinako ukubizela ngaphambili ngokuba sibaninzi kakhulu.
God bless you. On my left, I guess it's 300.
UThixo akusikelele. Oh, ngasekunxele kum ndiyaqikelela kuba kukho amakhulu amathathu.
Now to my right, would you raise your hand and say, I want to be remembered?
Ngokwe kunene kwami, ungasiphakamisa isandla sakho uthi ndifuna ukukhunjulwa.
I guess it's 150 or more on my right.
Ndiyaqikelela kuba kukho ikhulu elinamashumi amahlanu nangaphezulu kunene kwami.
We have a tabernacle down here with a big pool of water.
Sinomnquba phaya ezantsi onequla elikhulu lamanzi.
Pastor Fine, Pastor Brother Armin Neville associates these men around here that you see in me.
Umlungiselele umlungiselelo olunge kunene umzalwane Armin Neville nabancetsana naye namadoda ajikeleza apha wabonayo nohlangana nawo.
Every day, every night, every hour, people that wants to be baptized that's repented. It's always waiting.
Yonke imihla ubusuku nobusuku iyure nganye abantu abafuna ukubhaptizwa abaguqukayo asoloko ebalindile.
And if you obey that commandment, you are sure by a promise of God if you're sincere in your heart to receive the baptism of the Holy Ghost.
Kwaye ukuba uyawuthobela lo myalelo unokuqiniseka ngesithembiso sikaThixo uba unyanisekile enhlizweni yakho ungalwamkela ubhaptizo lukamoya oyingcwele.
There's only one place of worship.
Inye kuphela indawo yokunqula.
Now that isn't in the tabernacle. That's in Christ.
Ngoku lo ndawo ayikho mnqubeni, iku Kristu.
How do we get into him? By one spirit we're all baptized into this one body.
Singena kanjani ke kuye? Ngamoya munye sabhaptizelwa kulo mzimba munye.
Let us pray.
Masithandaze.
Dear God, as these hands went up, they signified what was beneath that hand in the heart.
Thixo othandekayo njengokuba zinyukile ezandla. Sibonakalisa into engaphansi kweso sandla enhlizweni.
A conviction that they are sure they need help from you.
Ukuhlabeka kokuba bayaludinga ngenene uncedo oluphuma kuwe.
I pray for each of them, Father.
Ndithandazela umuntu ngamnye kubo bawo.
I'm going to quote your word.
Kwaye ndiza kucaphula ilizwi lakho.
You said, "He that heareth my word and believeth on him that sent me has everlasting life and shall not come to the judgment but pass from death unto life."
Wathi wena lo ulivaya ilizwi lam akhole kulo wandithumayo unobomi onginaphakade akezi egwetyweni koko uphume ekufeni wangena ebomini.
Father, just being gone from the city a few weeks, come back, ask about this one. What? They're gone.
Bawo ndimkile okweveke zimbalo esixekweni. Ndaza ndabuyela ndaza ndabuza malunga nalo kutheni umkile.
Oh, what about they're gone?
Keni thini ngo akasekho.
Dear God, one by one we are called.
Thixo othandekayo sibizwa ngabanye ngabanye.
One by one we have to meet the challenge to walk down through the valley of the shadow of death.
Kabanye kabanye kufanele sihlangane nolobizo lokuhlangana nomfula wethunzi lokufa.
Due to every one of us is marvels.
Kwaye kusimele songe ngabanye nje ngabantu ababhubhayo.
But tonight you have offered us your petition that if we would believe on him and be baptized in his name that you would take us in.
Kodwa ngokuhlanjwe wena usinike uluhlu lwakho lokuba kuba singakholwa kuye sibhaptizwe egameni lakhe uya kusingenisa.
And in this body, the body of Christ, not in the church.
Nakulo mzimba, umzimba kaKristu hayi ebandleni.
But in the body of Christ, that body has already been judged. It will not have to come to judgment.
Koko emzimbeni kaKristu lo mzimba sele ugwetyiwe, awusayi kufanele kuba uye emgwebeni.
God poured out his wrath upon that body, and that body is free from sin.
UThixo ukhuphe waphuma umsindo wakhe kulo mzimba. Lo mzimba ke ukhululekile kwisono.
And being in him puts us free from sin by his atonement that died for us.
Ukuba kuye ke kusibeka sikhululekile esonweni ngenhlawulelo yakhe lo wasifelayo.
And in that we have fellowship with one another while the blood of Jesus Christ God's son keeps us clean from all sin and defilement.
Apho ke sinobudlelane omnye nomnye ngethuba igazi lika Yesu Kristu unyana wakhe lisigcina sihlambulukile kuso sonke isono.
Father God, I pray that you'll take each of them into your kingdom. Granted to God.
Bawo Thixo ndiyathandaza kuba uthabathe ngamnye kubo umngenise ebukumkanini bakho. Siphe oko Thixo.
May there not be one of them lost.
Kwanga kunabakho namnye kubo ulahlekayo.
May there be not a boy or girl, man or woman.
Kwanga kunabakho nkwenko okanye intombazana, indoda okanye umfazi.
Lord, some of my own people sitting here tonight that's out from under that blood.
Kosi abanye babantu bakuthi okanye bahlele apha ngokuhlanje abangaphandle kwelo gazi.
How well I can remember my daddy's words.
Indlela ndiwakhumbula ngayo ngokuthexa amazwi katata.
And I pray, dear God, that none of them will be lost.
Grant it, Lord.
I'm believing you now with all that I have to believe with.
Move
upon my brothers, sisters, my friends here in this place tonight. Out yonder by the phone.
Several
different states listening in all the way from the East Coast to the West. I pray, dear God, way down across the deserts there in Tucson. Way over in California, up in Nevada and Idaho.
Ukwela ngapha eCalifornia, ukunyuka ukuya eNevada naseIdaho.
Way over in the east and around, down in Texas.
Ukuhla kuya ngaphesheya empumana jikelele emazantsi eTexas.
While this invitation is given, people sitting in little churches, filling stations, homes, listening in.
Ngoku esi simemo senziwayo abantu behleli kwiinkonzwana ezincinci kwigaraji emakhaya bephulaphule.
Oh God, may that lost man or woman, boy or girl at this hour come to thee.
Oh Thixo, yangaloo ndoda okanye umfazi olahlekileyo inkwenkwe okanye intombazana ngale yure ingeza kuwe.
Grant it just now.
Siphe oko khona ngoku.
We ask it in Jesus' name that they'll find this safety place while it is time.
Sicela igameni lika Yesu ukuba babe nokuyifumana le ndawo yokhuseleko ngoku selithuba.
We see the handwriting on the wall, the earth getting nervous. The time of deliverance is at hand.
Ngelithuba siyabona ukuba umbhalo useludongeni. Ihlabathi liba nenzingo, ixesha lokukhululwa lisemnyango.
Part of our nation sinking.
Inxalenye yesizwe sethu iyazika.
The other part rolling and bursting with earthquakes, as Jesus promised would be.
Elinye icala liyaqhuma lidubula zinyikima njengoba uYesu wathembisa ukuba kuya kubanjalo.
Let it not be too long for them, Lord. May they accept it now.
Makungabi lithuba elide kubo Nkosi, bangangalamkela ngoku.
For we present them to you as trophies of the meeting of the gospel in Jesus' name. Amen.
Ngokuba sibazisa kuwe njengembasa zale nkonzo zevangeli egameni likaYesu. Amen.
You're believing. God bless
you. How
many believe that's the truth to my left? Raise your hand.
How many
to the right? Raise your
hand.
God bless you. As far as I see everyone.
That's
truth, friends. God knows that's true.
Now,
while in him, being in him, you have access to everything he died
for. And
what did he die for?
He
was wounded for our transgressions, bruised for our
iniquities. The chastisement
of our peace was upon him, and with his stripes we were
healed. Do you believe that?
You believe in his atonement for healing
now? Is there any
sick among us? Let them raise your hands. Right or
left? Great
crowds of sickness. I can't call the line. You see, I can't come up on the platform. There's no way of doing
it. They're
having prayer meetings out in the other places for the sick in the churches and things. Down the
tabernacle. I'm going to ask you
something. How many believers is there? Raise your hand.
All right. I'm going
to quote to you the word which is Christ.
Jesus'
last commission to the world and to the church, rather. He said
this. These
signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
How many knows that's
true? Mark 16,
say amen.
Amen.
Say amen.
All right. I'm asking you as a believer to lay hands on somebody in front of you. Just lay your hands over on somebody in front of you and let's each one pray a prayer for each other now.
Beka nje izandla zakho kumntothile ophambikwakho ukuze ke ngoko sithandaze sonke ngabanye sithandazelane ngoku.
Put your hands over on somebody around you.
Beka izandla zakho kumuntu okufutshane nawe.
Lord, here before me is a box of handkerchiefs, little pieces of goods.
Kosa apa phambi kwami kukho ibhokisi yechefu nesikwenga izincinci zempahla.
Some old mother laying somewhere dying, a baby near death. Sick people everywhere.
Kukho umama othile omdala kwindawo ethile ofayo usana olukufuphe ekufeni abantu abagulayo kwindawo zonke.
We read in the Bible that they took from the body of Paul handkerchiefs and aprons.
Sifunda eBhayibhileni ukuba bathatha besusa kumzimba kaPaulos ichefu nemibhinqo.
And they were placed upon the sick, and evil spirits and unclean spirits and sicknesses and diseases departed from the people.
Sasabekwa kubantu abagulayo imimoya engcolene nomoya wakhohlakeleyo nokufa nezifo zemka kwabo bantu.
Now Lord, we know we're not St. Paul, but we know that you still remain Jesus, the only God-provided place of worship. And now today these people have confessed their same faith as believing like those people did. Surely you have made a way for them. And I put my hands upon these handkerchiefs and ask that the diseases and afflictions leave the bodies of the people these will be laid on in the name of Jesus Christ.
Ndibeka izandla zam phezu kwezitshefu ndicela ukuba izifo nembandezelo zishiye loo mizimba yabo bantu eziyakuthi izinto zibekwe phezu kwabo egameni likaYesu Kristu.
Now we are taught that as Israel was coming out of Egypt in the line of duty, they were on the road to the promised land. The Red Sea got in their way. And God looked down through the pillar of fire, and the sea got scared, rolled back, and let Israel pass to the promised
land.
Oh, God looked down through the blood of Jesus tonight, and may the sickness roll back and Satan be cast out.
Oh, Tiko, Kangela Pans, Ngapa, Gazilga, Yes, Mokranje, Kwaikwanga Kukula, Ngapa, Buya Umfa, Satanabeno Kutra.
And may the people pass to that promise of good health and strength that God said above all things, I wish you would prosper in health.
As the Abando Nins, Batule, Guero, Tingal and Piliso, Eio, Nogomele, Lawatu, Tiko, and Apesqua, Onke, Ditanda, Ukuban, Pumele, and Gogas and Piluin.
Now, as you see, Lord Jesus, the hands of these people laying on each other.
Ngoku njengoba ubona wena Nkosi Yesu, izandla zabantu zibekwe omnye komnye.
They're symbolizing their faith that you said these signs shall follow them that believe.
Babonakalisa ukholo lwabo kuwe ukuba wathi nansi ke imiqondo yokulandelana nawo bakholweyo.
They're praying in their own way for one another.
Bathandaza ngendlela yabo bethandazelana.
The next person's praying for them.
Umuntu olandelayo uthandazela omnye.
Now Lord, this challenge has been met, that Satan, the big bluff, he has no right to hold a child of God.
He is a defeated
being. Jesus Christ, the only place of worship, the only true name, defeated him at Calvary. And we claim his blood right now, that he defeated every sickness, every disease. And I call for Satan to leave this audience in the name of Jesus Christ. Come out of this people and they be made free.
And biza ukuba uSathane asishiye sisifele egameni lika Jesu Kristu aphume kwabantu benziwe bakhululeke.
Everybody that accepts your healing upon the basis of the written word.
Wonke umuntu oyamkela impiliso yakhe phezu kwesiseko selizwe elibhaliweyo.
Make your testimony by standing to your feet and say, I now accept my healing in the name of Jesus Christ. Rise up to your feet.
Yenza ubungqina bakho ngokuma ngenyawo zakho uthi ngoku ndiyamkela impiliso yami egameni lika Jesu Kristu phakama ume ngenyawo.
Praise be to God. There you are.
Makabonge uThixo nantsoke.
Watch over here. Cripples and things getting up.
Khangela ngapha isikhwala nayo yonke into ziyaphakama.
Praise be to God. That's it. Just believe. He's here. How wonderful.
Makabongwe uThixo. Nantsoke kholwa kuphela ulapha kumangalisa kakhulu.
Out in the audience on the outside by the wires, you should see.
Pa phakathi esihlweleni ngaphandle kwelicala lingase zincingweni ungabona nje.
I think every person in here, as far as I know, or most of them are standing up at this time.
Ndicinga ukuba wonke umuntu olapha ekwazini kwami okanye uninzi lwabo lumi ngenyawo ngelixesha.
Oh, what a wonderful time. The presence of the Lord.
Oh, lixesha elimnandi kanjani ubukho benkosi.
That's what, where the presence of the Lord is, there is liberty, there is freedom.
Yilonto apho ubukho khona ubukho benkosi kukho inkululeko kukho ukukhululeka.
Spirit of God makes us free.
Umoya kaThixo uyakhulula.
Now that he has healed us, we believe it. He saved us, we believe it.
Ngoku ngenxa kwa isiphilisile siyakholwa koko usindisile siyakholwa koko.
Those who wants to be baptized, the pool is ready.
Abo bafuna ukubhaptizwa iqula selilungile.
Anytime, any hour that you want to come, there'll be someone there to attend to it.
Naxesha nina nangayiphi na iyure ufuna ukuzangayo kuya kubakho umuntu okhoyo oya kukhathalela.
And now I think before we close, we ought to sing an old hymn of the church. I love him because he first loved me.
Ngoku ndicinga kuba phambi kokuba sivale sifanele kuba sicule iculo elidala lenkonzo. Ndiyamthanda ngokuba ndithanda kuqala.
Raise up our hands to God and sing it with all of our hearts.
Phakamisa izandla zakho siphamisele kuThixo ulicule ngenhliziyo yakho yonke.
We want to meet you here in the morning at 9:30, the same building, for the subject of marriage and divorce.
Sifuna ukuba sihlangane nawe ngecala lethoba kusasa kwakwesakhiwo sinye size kuphulaphula ingongoma yomtshato noqhawulo mtshato.
All right, let's sing it now together.
Kulungile, masilicule kunye ngoku. Ndiyamthanda.
Let this great audience sing that now.
Make sicule sisifele sikhulu ngoku phaya ezantsi.
We're out on the wires, sing it also.
Phaya ezantsi ezincingweni culani nani.
Because he first loved me. Calvary's tree.
Ngokuba wandithanda kuqala wathenga usindiso lwam eCalvary mthini. Yenzeka phi loo nto eCalvary mthini?
While we sing it again, I want you to shake hands with somebody around you. Say, God bless you, pilgrim.
Ngoku salculayo kwakhona ndifuna ukuba ubambe isandla kumntu okufutshane. Uthi uThixo akusikelele mami.
You love him?
Ngokuba wandithanda wathenga usindiso lwam. Oh, animthandi?
Isn't he wonderful?
Akumangalisi?
Is he your hiding place?
Ingaba indawo yakho yokuzimela?
He's a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The only refuge I know.
Uliliwa kumhlaba wokudinwa, umthunzi ngexa loqhwithelo, indawo kuphela kwayo okhuseleko endiyaziyo.
Therefore, my faith looks up to thee. Thou Lamb of Calvary, Savior divine.
Ngoke lukhangela kuwe ukholo lwam, vana eCalvary, msindisi ongcwele.
Now hear me while I pray, take all my guilt away.
Ngoku ndive ndithandaza, susa ityala lam.
Let me from this day be holy thine.
Kususela namhla mandibe ngowakho.
Let's raise our hands as we sing it.
Masiphakamise izandla zethu njengokuba silicula.
My faith
Kangela kuwe vana ye Calvary sendi songwele ngoku
Now while we hum it.
Susa ye chala lam Kususe la namhla mandibe ngowakho. Masithobe intloko zethu ngoku silingqumshela njalo.
While life's dark maze I tread and grief around me spread, be thou my guide. Mid darkness turn to day, wipe sorrow's tears away. No, let me ever stray from thee. While you have your heads bowed, our beloved pastor, Brother Armin Neville, will dismiss the audience.
Nisakandu tata lwentlalo enzima ndikokele susa ubumnyama lulaza sendimke uwendlela. Ngoku nizithobisileyo iintloko zenu, umlungiselelo wethu othandekayo umzalwana Armin Neville uza kusindulula isihlwele.